ngiyabonga mfowethu, sanibona kusihlwa kwinhlanhla ukuba lapho kulobu busuku kulesi sikhathi esihle senhlanganyelo. Kubonakala nje kuyikho ngempela ukuthola ukuzwa izimfakazo zabanye abantu abasejabulelayo lesi sibusiso esihle esihlanganyela ndawonye ngezehlakalo zethu kulobu busuku. Futhi manje mina futhi ngifuna kubonga umfowethu Shakarien nabaningi lo mfowethu Deni nabaningi kakhulu abanye olapha engingakwazi ukubiza igama labo ngokungimemela kulo mkhandlo muhle wezikhulu zesonto lapha e-Albuquerque. Ngicabanga ukuthi uma besingakwenza ngezinye izikhathi kuhleleni umkhandlu wenu olandelayo wezikhulu zesonto, uma beningathumela omunye angene nohlobo lokuthi ukuhamba-hamba emabandleni imvuselelo encane, akhulekiswe futhi elindile futhi ephansi kwamathemba emabandleni nomoya kaNkulunkulu wonke unyakaza, bese-ke kungenwa kokunye kwalokhu, khona-ke ngempela ninokuthile ngempela. Si ninokungenzeka lapha ninabanye abantu abakahle. Ngitshela ukuthi noma phi la engiya khona, kade ngijikeleza kancanyana impela manje iminyaka embalwa edlule, ngijikeleza umhlaba ngishumayela, futhi ngitshela ukuthi indawo zonke uNkulunkulu nabantu abakahle kulesi sehlakalo esibangalisayo. Ngiphuma ngiye le emenweni e-Afrika naseNdiya nezeqhingi, ngithola abantu ngazi ngisho lokuthi isiphi isandla sokudla nesokunxele bengangaze bezwa ngegama lenkosi uJesu, bengazi lutho ngalo nhlobo. Nento ezimanga ngenkathi bemukela umoya ongcwele baziphatha nje ngendlela efanayo eniyenzayo khona manje. Niyaboba, ningakubona kuyinto ethize ngempela, noNkulunkulu uyabathanda, uyabaphilisa. Manje lo mkhandlo wezikhulu zesonto wezamabhizinisi leyo nto kuphela engizixhumanisa nayo mayelana nenhlangano yomhlaba. Kungenxa yalokho ngake ngaba kade ngihlezi lapho mfowethu Crow nami ngikhuluma ngemuva le Baptist yethu ngagcotshwa yibandla le Missionary Baptist. Kodwa manje-ke kusobala nxa kufike isehlakalo sikamoya ongcwele, awu lokho kuxazulule lokho khona manje. Futhi ngakho si akulutho okumelene nalabo bazalwane phakathi lapho, kunamanye amadoda akahle phandle lapho kuleyo ndawo naphakathi kwawo wonke amabandla amahlelo, kodwa siwathokozela kakhulu. Lesi bekuyisikhathi sikhulu kimi, le businessman ibe yinto enginike indawo yokukhulumela. Manje ngenkathi ngizwe igama Pentecost, ngani ngalizwe igama base bengitshela kwakuyisigejane sabagingqika abangcwele begingqika beya phansi naphezulu kwiphansi lendlu begxaza amathe nayo yonke into, kodwa ngangathola ukuthi lokho kwakungenjalo. Kwase kuthi-ke kodwa ngenkathi ngithola ngifika phakathi kwabo babehlukene futhi njengeziningi izinhlangano ezehlukene njengoba thina amabhaptisti sasinjalo. Nje babe nje ngacabanga ukuthi bayiqembu elilodwa nje, kodwa ngithola ukuthi nje kunazo zonke izinhlobo zamaqembu eqophisana omunye nomunye ethi nje awabe mabi njengoba sinjalo thina amabhaptisti nathi sonke abanye bethu, futhi sithi nje asifani. Futhi manje-ke sikundlele sekungena futhi ngijoyina noma i-Assemblies noma i-United noma i-Church of God nawo wonke amadoda akahle kakhulu wonke amaqembu, ngavele nje ngama phakathi kwawo ngase ngithi singabafowethu asingaphikisani omunye nomunye. Manje uma usathane engasigcina silwa omunye nomunye akadingi kulwa, yabo, kodwa uma siziqeqeshela kuye izibhamu zethu futhi sizisuse komunye nomunye, sihambe sithandana sihlanganyele omunye nomunye khona-ke isikhathi seminyaka enkulungwane siyoqala. Kodwa leyo bekuyinhloso yami neqembu le-Christian Businessmen's Full Gospel, lapha belingumthombo wasogwadule kimi ukuba sihlangane, ngoba futhi baxhasa eminingi imihlangano yami. Futhi leyo ndlela abantu bakubo ukusindisa ubuso babo kuzofanele kungenwe, yabo, ngakho kungenzele into enkulu lapha kulesi sizwe kule United States. Manje ziyisihlanu isithupha, ngiyazi ukuthi ngikulungile ukusho okuthize ngomhlangano na. Ya kukukona zisi tlanu isi tupa na mtazi isi kumbisa Si tlanu isi tupa isi kumbisa na zi isi shakalumbi Lizika chuni sinamkakaso chikson Enda weni lapo bebamba kona iba iti hilile sito se businessman Era mara in itala tishi abandu abanga mashumi ya mabili na tlanu Ama kulu anga mashumi ya matatu na tlanu Yonge ifagwe isi shaisa moya Kurumanje njenge sikulumi nomo banyo ngaziyo Yazu kuti angisiso isikulumi kuphela nginene mfundo yasesikoleni yokukhulunywa nokubhala kolimi naleyo ngencane ngelibanga lesihlanu kuphela futhi ngakho mina mayelana nokuthi umshumayeli niyaza ngisuye kodwa nje ngenza umsindo ojabulisayo enkosini bese kuthi ke ngizame ukunihlepulela lokho engikufundile ngaye nabanye Ubizo lwami empilweni ngumkhuleko wabagulayo ngikhulekela abagulayo yilokho enkosi engibusise ngakho imihlangano emikhulu ngihola abantu Inombele nkulu kunazo zonke sengake ngaba nayo ngesikhathi esisodwa emhlanganweni owodwa vo wawusebhombe izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu emhlanganweni owodwa. Bese kuthi ke e-Afrika ngiyakholwa uma sibale abaphendukile bomdabu boblankete abahetheli abengazi ukuthi wawuyisiphi isandla sokudla nesokunxele sasinezinkulungwane ezingamashumi amathathu zabo ngesikhathi esisodwa bemukela uKristu njengomsindisi ngesikhathi esisodwa. Ngokubazekile umfana wempumputho engaphilile ngisho nangokwengqondo umuntu wesihlanu emsamo futhi ngenkathi umoya ongcwele futhi ngibone odokotela bezokwelapha njengalo dokotela wezokwelapha kahle emizuzweni enembalwa edlule ukuba ngangikuleli dolobha futhi ngigula futhi ngangidingeka ngibe nokunakwa ngokwelashwa ngangiyofuna indoda njengaleyo ukuba ingisebenze leyo emkholiwe uNkulunkulu ukuba ngakudingeka ukuba ngibe nosizo lwayo lwezimithi impela bengiyofuna indoda ekholelwiwe kuNkulunkulu njengaleyo yangempela ninenhlanhla lapha edolobheni ukuba nodokotela njalo indoda emesaba ngempela uNkulunkulu emethembayo uNkulunkulu ngesandla sakhe kwadokotela kumbe noma ngabe yini akwenzayo nginokuyethemba indoda enjalo Ngibabonile odokotela bezokwelapha beza ngaphambili futhi benigela ngezinhliziyo zabo kuKristu futhi beba izithunywa zenkolo phandle emenweni futhi ngiyakuthokozela ngempela manje lapha futhi ekhaya eMelika ngihamba ngijikeleza ngibe nezinkonzo encane yokuphilisa ngikhulekele abantwana bakaNkulunkulu abagulayo futhi ngiyalithokozela ithuba kakhulu impela ngakho uma ugona ngapha eduze kwaseTucson ngoJuni zisihlala no isine isikhombisa namhla zisishiyakalombile umkhandlu wezikhulu zesonto lapho uzowuxhaza manje ngokwazi kwethu naye yonke iAssemblies of God ngicabanga ukuthi kunamahlanu noma ayisithupha ama Assemblies of God ayisikhombisa nabaningi ngeChurch of God kanjalo njalo bonke bangenela inhlanganyelo yobunye balomhlangano manje uma ngicabanga ukuthi kwazisiwe iRamadayini lapho uzoba kona Mfowethu Stromi angazi ukuthi liphela kanjani kodwa uyi ningubone kwi The Man's Voice lapho anganikhanyisela kakhulu ngawo ngokuqhubeka kwesikhathi ngiyamba manje khona nje ngiyongena eAlaska ukuyohlela umkhandlu wezikhulu zesonto yendla lapho eAnchorage futhi ngakho manje ke nginyukela Yukon mayelana nelinye iviki noma izinsuku eziyishumi nasenhla ezindaweni ezincane ezikude le lapho abefundisi njengamadoda amakhulu njengomfowethu Oral Roberts noTommy Osborne namanye lawo madoda analezo zinkonzo ezinkulu ezigqamile abakwazi ukufika kulezo zindawo ngeke bakukhone ngeke nje bathatha leso sikhathi singako hawu ngizama ukugcina leyo nkonzo encane inkosi enginike yona ngizithi Tobe ngikaze ngithathe ukunikela empilweni yami anginazi inhlelo zokuxhasa anginanto engingayidayisa ngingifuna nje ukuyigcina ukuze uma inkosi ifuna ngiyeshumayela eshumini ngingahamba futhi uma ifuna ngiye phesheya kwezilwandle iyayixhasa ngakho ngingaya nomaphi lapho ingiholela khona ngingithi ukukuthanda ngaleyo ndlela futhi ngidinga ukuba ngibe nenqwaba yemali noma lutho ngifuna nje izibusiso zenkosi ngakho nje ngikhulekelele noma nithanda Lokho ngokuthi bengicabanga ngenkathi ngikungekudala ngamenywa ngowethu oligugu umfowethu eqhawe umfowethu Oral Roberts ngangimi endaweni yakhe lapho ngikholwa ukuthi wathi wayibiza cishe izigidi ezintathu zamadola isakhiwo noma okunye. Oh hey, ngike ngaba seHollywood futhi ngakhulekela uKing George esikolweni noGustav enhle esiden nezindawo ezehlukene futhi ngibe kweziningi-ningi izindawo inhlanhla yokuba lapho futhi ngibone kwiningi kodwa akaze ngisibone isakhiwo esinjengalezo. Futhi ngenkathi ngingena kwakunabantu abaningi kakhulu eminyango amaphoyisa ayedingeka angijikise bese ngikhipha ngendlela engemuva ngilindile ngiphumela umkhululeko wabagulayo. Futhi ngenkathi ngiphuma ngendlela engemuva umfoti Fisher wangikhipha emva kokuba esengibonise sonke isakhiwo ngenkathi ngimi phandle lapho futhi ngibuka phezulu kuleso esikhulu isakhiwo esikhulu ngangisanda kuphuma nje kumfowethu Tommy Osborne bobabili labo bafana bathi beza emhlanganweni futhi wayeququmezekile. Ngibonga inkosi kona ke ngokungivumela ngibe nengxenye encane enkonzweni futhi ukuthi waba kanjani umfowethu Osborne ukuthi ufika kanjani lapho ngalobo busuku futhi wabona lolo hlanya lugijimela emsamo ukuba lungibulale lwaselweneke izingalo zalo lwaseluthi ngizokwe phula wonke amathambo emzimbeni wakho. Ngathi ngoba uphosele inselelo umoya kaNkuluNkulu kulobo busuku uzowela ezinyaweni zami lwangiphimisele busweni lwathi ngizokukhombisa ukuthi izinyawo zikabani ngizowela kuzo lwase lukhokha isibhakele ukuba lungishaye. Ngase ngithi Sathane iyeke indoda yashaya inzululwane izungeza yase iwele ezinyaweni zami namaphoyisa adingeka ayiginqe ayisuse. Uthomo Osborne wathi uNkulunkulu engenza lokho ngumuntu oyedwa angakwenzela omunye. Futhi ngakho noTommy Osborne umphefumulo iqawe indoda ngempela ngike ngaba sezansi endaweni yakhe enkulu lapho futhi ngasibona isakhiwo sakhe esikhulu ukuza neno ukubona umfowethu Oral Roberts. Manje ke ba ngaphuma ngengemuva bezojika ngale bese bengithatha ngangibuka leso esikhulu isakhiwo esikhulukazi ngacabanga oh hey buka umfowethu Tommy Nkosi ukuthi umbusise kanjani. Ngabuka ngapha ngaze ngibone sikamfowethu Oral ngathi cabanga nje ukuthi uNkulunkulu angenzani ngencane yodwa indoda ezithobile. Oral Roberts wazalelwa emphemeni kumgodi wokucasha ngiyacabanga phandle lapho oyedwa umfana ozithuphukelayo umdadlana futhi wakwazi ukumupha izigidi zamadola ezandleni zakhe nezinto. Manje yile thize yathi kimi awu udini ngawe na ngacabanga awu qabo ngacabanga mfana impela bengingaba namahloni ngomunye wabo ukuba beze endaweni yami nginemshini wokutyipa wodwa hlezi ekupheleni kwesakhiwo. Manje mfowethu Oral wayenengekhole imishini ngamakhulu amahlanu i-IBM kuyiphanzile endweni lodwa ngacabanga yonke into ayikaze ithinte ngisho nangezandla zomuntu kuphakeme kangaka ngacabanga oh hey ukuba wayeze endaweni yami yathi ngithanda ukubona i-ofisi lakho futhi Branham. Ngacabanga bengingazizwa nginamahloni ngami uqobo. Ngacabanga awu Nkosi mhlawumbe awungethembanga mhlawumbe bengingeke ngizenzele ukuba ngibe yilokho. Ngathi qaba Nkosi wena ungongenasi phela uyazi anginabo lobo buhlakani obungako. Ngacabanga buka ukuthi baninafalini. Ngacabanga awu ngiphekele anginakho kuningi kakhulu nento ethize yathi buka phezulu. Ngakho ngeneliseka ke kahle kakhulu ngibheke umuzi omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Manje ngimelele ngalutho nalabo bafowethu uNkulunkulu ongabethemba kanjalo kodwa ngiyabathanda futhi ngibonga uNkulunkulu ngokwenza lokho enzela amadoda amakhulu kanjalo. Kodwa kwami lokho bekungangikhathaza kuze kube sekufeni awu ukuba ngangingaba namashumi amabili amadola izinkulungwane ezingamashumi amathathu kosuku ukuphatha ibhizinisi. Uma ngithi lokwenele kwabantwana bami abathathu nomkami nami ukuba sidle indawo yokulala lokho kungenele kahle. Bese ke uma inkosi ifuna ngiye ndawo lezi zincane izindawo ezithobileyo kona ke ngingahamba mhlawumbe ingigcine ngaleyo ndlela niyabo. Bengingeke ngahlangana nabantu abahlangana nabo anginabo lobo buhlakani anginayo imfundo. ngakho ngiyahamba ngikhululekele abantwana bakhe abagulayo futhi ngithemba ukuthi ngolunye usuku ezigodlweni phezulu ukuthi sonke singahlangana futhi lapho esingasoze sagula khona ingasekho imihlangano yemikhululeko kungasekho ukushumayela ezonini kuze kube yileso sikhathi ngingumfowenu kuKristu. Manje amatape enziwa lapha wona ningaba nawo lapho nomzala Setman ngilagapha sebevele bawenzile masinye nje emva kwenkonzo ningaba nawo anidingi ukuba niwalinde akhona lapho ningaba nawo futhi manje nginikhulekele futhi manje lobo busuku ngifothi shakari yena ngitshele ukuthi ubeze ngidedela kuse eli ngiqakele lokho kusho ukuthi ngiphume kuse eli futhi ngizokwenza ngawo wonke amandla ami ukwenza lokho nalolu kungolwesihlanu lukagodi futhi ngicabangile kulokhu kusa tata. Oh, ngiyabonga ngiyabonga kabo futhi mfuthi Shakarien bengingakuqondile lokho ngaleyo ndlela niyabonge.
We want you to just take your time, Brother Branham. We got all night here.
Ngiyabonga.
Where the Lord is, there's peace, there's comfort.
Ngiyabonga. Ngiyabonga. Mina ngezinye izikhathi ekukhulumeni uma ngixubanisa amazwe amonke kungikhumbuza nje ngendaba encane engake ngayizwa ngesinye isikhathi yomfana omncane. Umfundisi wayeze ekhuphuka ngendledlana futhi weza umfana omncane ngale khoneni esho osohlavukazi ABCD. Wayesemlalela, wayephakamisele izandla zakhe ngasezulwini wathi emva kokuba eseqedile ngalokho wasukuma wafaka isigqoko sakhe. Wathi ndodana, waphenduka wayesebuka wathi ngikumfundisi wathi uzuyile uguqe ngamadolo uphakamise izandla zakho usho osohlavukazi. Wathi mnumzane wathi ngakhuliswa ekhaya lamaKristu ubaba nomama ubabili babulawa masinya ngakheshwa. Wathi indoda engihlala nayo inesihluku kabi kimi. Wathi bengikhululekela yona nje angazi ukuthi kukhulekwa kanjani. Wathi bengibasho bonke nje osehlavukazi futhi ngacabanga ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uzoqonda ukuthi bahlanganiswa kanjani. Ngakho mhlawumbe nje nicabanga into efanayo kimi ukuthi mhlawumbe uzoqonda futhi abahlanganise ngezindlela ngangokuthi nizoqonda empokophelweni enginakho enhlizweni yami ngakulokho engikushoyo. Angikazi ngithande ukuzama ukuxakeka phakathi kwamadoda ngoba kade ngiphakathi kwamadoda nginento eyodwa kuphele engiyibonayo nalowo nguKristu futhi yena ebethelwe. Ngibona ibandla engilithandayo alifelayo futhi nginentshisekelo impela yalelo bandla futhi ngeke ngenza okwedlula konke ngingakwenza ukuligcina ngalokho engicabanga ukuthi uhamba ngokwenqubo ngqo kusemqeni nezwi likaNkulunkulu. Futhi manje ngibheka usuku umbe ukuluhlala iphakade elingenamkhawulo nani ngalezweni lapho esiyohlala khona sizungeze njengoba bezinjalo kulobu busuku njengoba ezikhathini eziningi ngibuka lapho sinokudla kwasekuseni nokudla kwakusihlwa nezinto ezinjalo manje ngingumningizimu futhi kusalokhu kungukudla kwakusihlwa kimi ngakhuluma ngalokhu lapha ukudla kwasekuseni lunch nedina ngingeke kakwenza lokho manje kuba yini ukudla kwami kwakusihlwa na. Niyabonga ngingi nje ngifanele ngibe nokudla kwakusihlwa kunjalo ukudla ilunch nje ngeke kungisize kalutho ngifanele ngidle kathathu ngosuku. Kodwa ngakho ngiyacabanga njengoba ngibukile bengixhawulana namanye amadoda lapha abefundisi asebekhulile cishe owayesensimini ngenkathi ngiseyisoni. Ngase ngibuka futhi ngicabanga ngokubona ubumpunga izinele zabo ngiyacabanga hey lawo madoda yayiphandle lapho elwa ngaphambi kokuba ngisho ngize ngiphenduke angena umsebenzi ngimi lapha emsamo ngikhuluma emadodeni nje anjengalawo bese ke ngibuka phandle awu into kuphela abayenzile ba prophet futhi bathi lezi zinto ziyofika. Futhi ngifuna nazi bazalwane ngicabanga ukuthi navele nje nabeka manje esisekelo se futhi nephula amasimu. Nina bafowethu bePentecost enamaphandle lapha nesikutshana iTamborini esandleniseni ngenkathi naningenalo ibandla enaningaya kulo ngenkathi abantu behleka futhi belijikitshela ngamaqanda abolile futhi nanilaliswa ejele ubusuku bonke. Nephule umbile emizileni kaloliwe abantwana benu babelamba. Kulungula ubusizo mphefulo wenu iqhawo nifanele nibe lapha hayi mina. Kodwa nanithe ngokuyofika isikhathi lapho lezi zinto ziyokwenzeka khona. Ngiyajabula kunibone niphila ukuba nikubone kwenzeka. Ingxenye angaze ixoxwe namanje futhi ngiyanithakasela. Ngibuka phansi etafuleni bese nginibona abehlukene. Ngiyacabanga ngingahle ngingaphindi ngidle ukudla kwakusihla nani futhi lapho emhlabeni. Kodwa ngolunye usuku uma ukuphila sekuphelile siyodla ukudla kwakusihlo futhi kunjalo phezulu lapho endlini kababa lapho sibuka ngale kwetafula bese sibonana. Sisenkundleni yempi manje sifanele sisheshe sidede. Kodwa sengathi ngiyabona nje ukuthi kuyobanjani uma ngibuka ngale kwetafula futhi ngibona bonke abahlengiwe behlezi lapho ngifinyelele ngale bese ngibamba isandla sakho siqale ukukhala sifanele. Kodwa-ke inkosi yephuma bese izisula zonke izinyembezi emehlweni ethu ithi ningakhali bantwana sekwedlule. Nginani ezintokozweni zenkosi ezilungiselwe nina selokhu kwasekelwa umhlaba. Imihluko yethu emincane yoshabalala-ke futhi kuyoba nephakade lilodwa elikhulu. Ngifuna ukulihlala nani asikhuleke manje sakhojamise amakhanda ethu. Bawothe sizulile omkhulu Jehova namandla owadumisa okwezulu ekuqaleni futhi wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya. Oh, dumisa kwezulu futhi Jehova, phosa ukukhanya phezu kwezindlela zethu kulobu busuku, phosa ukukhanya phezu kwezulu lakho, phosa ukukhanya phezu kosuku esiphila kulo, thumela ukukhanya siphe khona Nkosi.
Bless our people everywhere.
Busisa abantu bakho ndawo zonke emhlabeni jikelele lapha imililo yezimvuselele ivutha khona emaqeleni ezweni labahetene emhlabeni jikelele. Sikulekele ukuthi uzobusisa wonke umfundisi othunywe nguNkulunkulu. Wo uNkulunkulu uphefumulele izimpilo zabo. Cabanga nje ngawo impela lo mzuzwana ofanayo abantu bemukela umoya ongcwele emhlabeni jikelele. Abantu bayaphilisa ngawo impela lo mzuzu emhlabeni jikelele. Sikubonga kangakanani ngalesi sibusiso sikhulu somhlaba wonke esenziwa senzeka ngokufa kwendodana yakho iminyakelo thize ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlula ngale ntambama njengoba silugubhile lolu lwesihlanu luhle. Sekuleka Nkosi ukuthi umoya wakho ongcwele uzofika phakathi kwethu manje futhi uzosinika ingxenye yesinkwa sokuphila sisidingayo esizosondla ohambweni oluqhubekayo. Njengoba siza eceleni siphume ensimini ngalezi zinsuku ezimbalwa ukuba sihlale emthunzini womuthi wokuphila ukuba sibe nokujabulelana nenhlanganyelo yethu ndawonye. Siyakubonga ngaso besihlumelelise manje siphe khona kanye futhi kulobu busuku baba futhi ugcwalise imiphefumulo yethu. Philisa wonke umuntu ogulayo lapha. Sikubonga kangakanani ngokuphilisa kwakho namhlanje kukadadewethu enaleso sitho esifishane nonyawo olufishane kulezo zimo. Siyabonga Nkosi, siyakubonga kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ophilayo uhlezi phakathi kwethu. Siyakubonga ngodade owaphiliswa esifweni sokuvuvuka komphimbo njeni wakhe. Thina mhlawumbe asikazi ngisho namanje ukuthi yini konke okwenzile kuyisimanga Nkosi ukubona ukuthi uzenza kanjani izinto. Siyabonga kuwe. Manje sibusise kokuqhubekayo, busisa kufunda kwezwi lakho. Fihla izinceku zakho manje zonke izindebe ezizokhuluma nezindlebe ezizozwa ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ziphenge manje kwindikimba ukuba sifunde noma ukufunda kombhalo njalo. Ngifuna ukufunda ezindaweni ezimbili ezwini nalowo uku-Isaya isahluko samashumi amahlanu nantathu sika-Isaya. Ngifuna kufunda kusukela evesini lokuqala kuze kube kweleshumi kuya evesini leshumi njalo. Bese kuthi-ke sifuna kufunda uMathewu weshumi nanye amashumi amabili nanhlanu nelamashumi amabili nesithupha. Manje asifunde. Ngubani wakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo yenkosi yambulelwa bani na? Ngokuba iyakukhula njengehlumela phambi kwakhe nasempandeni emhlabathini omileyo ayinasimo noma ubuhle, nalapho siyibuka ayibukeki ukuba siyifune. Idelelwa ilahlwe ngabantu, umuntu wentupheko elujwayele uhlupho, injengosithezela ubuso ngabantu, yeyiswa asiyishayanga nto yalutho. Kepha yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi jezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. kodwa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Thina zonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. Inkosi yehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa futhi yahlupha, kepha noma yathotshiswa futhi kepha ayivulanga umlomo wayo, njengewundlu elayisa ekuhlatshweni nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo, kanjalo ayivulanga umlomo wayo. Yasuswa ekuboshweni nasekwahlulelweni. Ubani oya kusisho isizukulwane sayo na, ngokuba yanqunywa ezweni labaphilayo futhi ishaywa ngesiphambeko sabantu bami. Futhi yayi ithina layo yalenza kanye nababi, yayi nabacebileyo ekufeni kwayo, ngokuba ingenzanga indluzula kungekho nankohliso emlonyeni wayo. Lokho inkosi yathanda ukuyishaya nokuyidabukisa, lapho yakwenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wesono, futhi iyakubona inzalo yayo, futhi yenze izinsuku zayo zibe ziningi. Intando yenkosi iyakuphumelela esandleni sayo. Uzobala ukukhuluma ngoJesu lapha, inkosi yethu eyisimanga nemangalisayo. UMathewu isahluko seshumi nanye nelamashumi amabili, amavesi amashumi amabili nanhlanu nelamashumi amabili nesithupha. Futhi ngaleso sikhathi uJesu waphendula wathi, ngiyakubonga o Baba Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngisho yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Manje uma inkosi ithanda, ngifuna kudonsa kulokhu indikimba ukukhuluma ngayo kafishane nje ngokukhulukusheshe ngingaba nakho, bese ke ngihlala phansi ukuba ngilalele ezinye izifakazo eziningi. Ngifuna ukuthatha le ndaba lapha, uNkulunkulu ezifihla ebululeni.
God is so great.
Niyazi uNkulunkulu mkhulu kakhulu, zifihla ebululeni bese zembula entweni efanayo azifihle kuyo. UNkulunkulu mkhulu kakhulu angazenza abe lula, yilokho kumenza abe mkhulu. Abaningi kakhulu bayamgeja ebululeni, izindlela ezilula azifihla kuzo. Manje siyazi ukuthi umuntu angeke wenze lokhu, umuntu angeke azenza abe mkhulu ngokwenele ukuba abe lula, niyabo? Manje kwenza uNkulunkulu abe mkhulu kakhulu ingoba ngaba lula kakhulu, futhi uNkulunkulu angaze mbuli ebukhulwini njengoba sikubiza ngobukhulu. Manje njengoba sifunde izwi futhi sidadishe izwi likaNkulunkulu, sithola indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto, angeke neze aguqula uhlelo lwakhe. uNkulunkulu akushoyo angeke neze yahlehle izwini lakhe. Uma senza noma yini, ngingenza into ethize ngalo nyaka, ngicabange lokhu kulungile ngenyako zayo, kumbe noma ngevikeli zayo, ngingabona lapho nginephutha khona. Kodwa uNkulunkulu angeke, ngoba ungongenasiphelo. Isinqumo sakhe sokuqala, uma eke abizelwe enkundleni ukuba enze ngendlela enza ngayo kuleso sinqumo, leyo ndlela afanele enze ngayo ngaso sonke isikhathi, leso sinqumo esenziwa ngaso futhi. Ngoba uma engakwenzanga, uma enza ngendlela ethize kulesi sinqumo, le ndaba efanayo iyaqubuka futhi, futhi uma engenzi ngendlela efanayo ayenze esikhathini sokuqala, khona-ke wenza ngokungesikho esikhathini sokuqala. Ngoko-ke uma umuntu eke waze weza kuye ngensindiso futhi wamsindisa phezu kwezisekelo, amsindisa phezu kwazo, uzofanele asindise umuntu olandelayo phezu kwezisekelo ezifanayo. Futhi uma umuntu eke waze weza kuye efuna ukuphilisa, futhi waphilisa lowo muntu phezu kwezisekelo ezithize, uma umuntu olandelayo efika, uzofanele amphilise ezisekelweni ezifanayo, angeke uguquke, ufanele ahlale efana njalo. uNkulunkulu wenza uhlelo ngenkathi umuntu one ekuqaleni emuva wazama ukuthola indlela yokuphunyuka qobo lwakhe, wazama ukuzenzela isembozo amaqabuko omkhiwane, kanjalo njalo, akuzange kusebenze. Kodwa uNkulunkulu wayenza indlela ukuba umuntu akwazi ukuhlanganyela naye futhi naloko kwakuphansi kwegazi elichithiwe lesibambiso esingenakucala. Naleyo iyona ndlela kuphela uNkulunkulu ake wahlangana khona nomuntu futhi leyo iyona ndlela kuphela uNkulunkulu angaze ahlangane khona nomuntu kuphansi kwegazi elichithiwe lesibambiso esingenakucala. Manje silapha ngolwesithathu luhle nezwe namhlanje emahlelweni eKatolika bagaqa benyuke ngezitebhizi o izindlela eziningi kakhulu ezehlukene esenza amasiko futhi sihlikiza amathabo futhi kunezingi eziyishumi nesishiyagalolunye kufakazele ngokoqobo zipikile abazikhiphe ezandleni zikaJesu basho njalo ibandla ngalinye elinaso esisodwa futhi kwenza mehluko muni noma ngabe isipikile kumbe noma ngabe isembatho kumbe noma ngabe kuyini na sinomoya ongcwele yilokho uKristu akushiye ebandleni hayi bhantshe lithize esinye esinqamo sesiphambano esinye esipikile noma into ethize wasishiyele sikhumbuze nalowo ngokungumoya ongcwele awushiyele ibandla manje yilokho akushiye ebandleni eminyakeni engamakhulu eyishumi nesishiyagalolunye edlula lentambama lapho efe eCalvary wanikele ezandleni zika zikaNkulunkulu umoya wakhe futhi wathunyelwa ebandleni ngosuku lePentecost. Manje uNkulunkulu ekuqaleni ngenkathi umuntu ona wakhombisa imvelo yomuntu uzama njalo ukucashela uNkulunkulu futhi azenzele indlela angezwa elungisisiwe inkolo. Lokho bekuyinkolo kuchaza isembozo ngakho wazama ukwenza inkolo yakhe uqobo. Kodwa uNkulunkulu wenze isinqumo sakhe ukuthi wayezohlangana kanjani nomuntu lokho kwakuphezu kwegazi elichithiweyo. Futhi leyo iyona ndlela kuphela kule ndaba ukuthi sizama kakhulu kangakanani ngeke indlela ileyo ndawo kuphela uNkulunkulu ohlangana khona nomuntu ngenhlanganyelo kuphansi kwegazi elichithiwe. UNkulunkulu kuphela wahlangana noIsrayeli ngaphansi kwegazi elichithiwe. Indawo kuphela uIsrayeli ayengakhonza kuyo kwakungaphansi kwegazi elichithiwe. Futhi namhlanje sizame inhlangano, sizame idlelo, sizame imfundo, sizame ukuzuza ngezimpumelelo zesayense naye yonke into, ukuzama ukuletha umuntu ebunyeni benhlanganyelo futhi wehlulekile bonke. Yike indawo umuntu angahlangana kuyo futhi ahlanganyela noNkulunkulu nenhlanganyelo omunye nomunye lokho kuphansi kwesiphambano ngenkathi umuntu ngamunye emukele igazi likaJesu Kristu. Ngikhathali kuze sonke sithi sakhe usengafinyelela ngale bese beka isandla sakhe esandleni somuntu olandelayo futhi ambize ngokuthi mfowethu uma sihlangane esiphambanweni lapho uJesu afela khona. Sesiba kunyaka wesayense yonke into ifanele ifakazelwe ngokwesayense siphile kunyakeni wesayense njengoba kwabikezelwa iBhayibheli sibuthakathaka kwedlula olihlakaniphe kakhulu njengoba kwabikezelwa futhi siphila kulo wonyaka futhi uma sihlolisisa kakhulu esayensini sikhala kakhulu kuNkulunkulu awusoze wakwazi ukufakazisa uNkulunkulu ngokwesayensi futhi zonke izikhali zomKristu zingaphezu kwemvelo ngokoqobo ayikho into engokwemvelo uma ungafakazisa uNkulunkulu kona ke azisekho izidingo sokukholwa kodwa woza kuNkulunkulu melwe ukukholwa ukuthi ukhona kungokukholwa zonke izikhali zomKristu ngokukholwa. Udokotela FF Bosworth omunye wezimanager zami zokuqala wabhala incwadi ethi ukubona okungabonwayo. Manje abaningi benu bakufundile ngokungabazeki incwadi enkahle kakhulu ngokubuka okungabonwayo. UmKristu ubuka izinto angaziboni. Manje sithathe izikhalo zobuKristu nje futhi sibone ukuthi ngabe kungaphezu kwemvelo yini uthando, ukujabula, ukuthula, ukukholwa, ukubekezela, ubumnene, ububele, ukukhuthazela yonke into engaphezu kwemvelo. Uthando ngenhlela ekhemisi uyongithengela uthando lubize ikoda ngiyena udinga niyabo ubungeke ukwenza ngithengela ukuthula kubize idolo ubungeke ukwenza niyabo yonke into engaphezu kwemvelo zonke izikhali zikaNkulunkulu zingaphezu kwemvelo ibandla lakhe lingaphezu kwemvelo alisiyo inhlangano lingumzimba ongaphezu kwemvelo abesilisa nabesifazane bazala kuwo ngomoya ongcwele nangendlela yawo elula uNkulunkulu akenza izinto zixake zamarosari amaningi kakhulu njalo nokuningi kakhulu kwalokho nokujoyina lokho neningi kakhulu imfundo eningi kakhulu science yezenkolo nganisi sikhalisa thina uqobo kakhulu kakhulu kuNkulunkulu ngase zonke isikhathi ngokwenze njalo namhlanje singokwe science kakhulu sikwazi nokusho ukuthi kuthatha izakhi ezingaki ezincuwa amamolekulu kwenze isithako iyathoma ukuthi zingaki iziphatha gezi ama-electroni kanjalo njalo bese kwehlukaniswa leso sakhi i-atom futhi sikutshela ukuthi kwenziwa kanjani senze ibhomu le-atom bese kuthi-ke singachaza ukuthi sikwenze kanjani kodwa sihambe phezu kwendlebe lotshani esingeke saluchaza uNkulunkulu ebululeni uNkulunkulu wazibonakalisa yena uqobo ebululeni uzenza abelula kunjalo ukuze abahlakaniphile bengeza ukuqonda ujesu wathi ngiyakubonga baba wena ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi uzokwembula ezinganeni zona eziyofunda ungazami neze ukuzifundisa imfundo wena uqobo kunkulunkulu uma ukwenza uzifundisa imfundo wena uqobo uqhele kunkulunkulu niyabo unkulunkulu akaziwa ngemfundo unkulunkulu waziwa ngokukholwa nokugqala kokuqala udeveli akuthethayo kwakusohlelweni lwemfundo nomuntu walahlekelwa yinhlanganyelo yakhe nonkulunkulu kunjalo impela kufanele azi unkulunkulu ngokukholwa hhayi ngalokho angakuchaza ngalokho akukholwayo angenakukuchaza lokho sisiyisa ngapha nangapha nje izithombe manje namhlanje yonke into uhlelo lwezemfundo yebo sihamba phezu kwelilula indlebe elincane lotshani sithobela abantwana bethu kumabhayibheli kole nasemakholeji manje kumnandi angigxeki khona lokho angisekeli khona kungazi kodwa ngizama ukulitshela ubuwulo bakho futhi yilapho esenza khona niyazi kukhona kungalungile futhi kunjengasemihlanganweni yami isikhala eziningi kakhulu uma ngithola imihlangano ngifumana leyo ohlulekayo ngale mhlanganweni womunye umfo ngoba izikhala eziningi ngimqabelile umfowethu robert omunye wathi mfowethu robert umfowethu Branham khulekela amakhulu amahlanu nisakhulekela abathathu kunjalo impela ngethela ubufakazi obuphindwe kabili impela izimfakazo eziphindwe kamashumi amahlanu yabo ngoba nizo empeleni usekeleke phezu kokukholwa kwabantu ngamunye bekhulekelwa kodwa labo ohlulekayo phakathi lapho manje-ke beza kaneno emhlanganweni ngoba lapha udokotela uhlezi khona uma udokotela uya e-ofisi kadokotela uthi ngiyagula esiswini sami futhi ngiphethe ikhanda kanjalo njalo nalowo dokotela ukubhalela nje akukhiphele isithako esincane somuthi nokusetshenziswa kwawo sesidambisa izinhlungu noma umuthi othulisayo i-tranquilizer into ethize akazange aluxilonge lelo daba uzama nje ukukhipha ofisi niyabo manje uma enawe phezu kwenhliziyo yakhe futhi ekhathalele uyoluxilonga lelo daba aze athole imbangela futhi uma wesilisa egule noma wesifazane futhi kwenzeke into ethize yinye kuphela indlela yokuthola lokho ngokufanele lokho ngokuthi buyela muva bese uthole imbangela buyela muva size sibone abakwenzile emihlanganweni sibabhekisisa bema emsamo umoya ongcwele uthi eminyakeni eyishumi edlule wawusendaweni ethize futhi wenze into ethize futhi wenza lokhu nokuthize ndikuzwile abaningi benu emihlanganweni niyabo ngenze lokho nifanele nikulungise lokho kuqala bese kuthi-ke uma bethembisa ukukwenza phela-ke niyokuzwa kuvele isho kanje inkosi nikumake ezincwadini zenu zinake nakubona kwehluleka na impela qha akwehluleki kungeke kuyini na yabo wena into yokuqala ufanele uthole imbangela ngaphambi kokuba ukwazi ukuveza ikhambe ufanele uthole isizathu sakho futhi manje namhlanje sizama ukufundisa abantu imfundo kulokho ekusondeleni kwesayense kunkulunkulu futhi ngeke wakwenza lokho unkulunkulu akaziwa ngesayense kodwa ngokukholwa sazi unkulunkulu futhi ngingasho lokhu ukuthi umuntu akahlala phansi bese buke isixheke sezimbali umqulu wezimbali bese edadisha lokho imizuzu engamashumi amathathu ngobuqotho ngaye yonke inhliziyo yakhe futhi azi kakhulu ngokunkulunkulu kunoma yenza uma azi waba nazo zonke iziqu ibhayibheli sikole esasingamnika zona ngokuba unkulunkulu uzembula embalini siyayibona ife iphinde ivuke futhi ukuvuka sibona imibala emibili noma imithathu ehlukene ohlokweni lufana nayo lo mbali Wavelaphi lokho kwenza umbala na? Ngitsazele khona. Wafika kanjani lapho na? Kuyaphi? Futhi kubuyela kanjani emuva futhi na? Yenza kanjani leyo mbewu ukuba ife futhi ibole bese ibuya futhi na? UNkulunkulu ezibonisa yena uqobo ebululeni bese zifihla futhi ekufeni ukuzibonisa yena uqobo futhi ekuvukeni yabo? Njengo awudingi kwazi yonke incwaba into kuphela ozofanele uyazi ngokuba nokukholwa kulokho okubukayo okukholwayo yabo kholwa yona nilodwa lingakufakazisa ngempela lingakufundisa kakhulu ngokuNkulunkulu kunazo zonke iziqu obungaba nazo uNkulunkulu mkhulu kakhulu angazenza abe lula manje yilokho okwenza uNkulunkulu abe mkhulu kimi ukuthi ukwazi kanjani ukuzenza abe lula futhi lokho ngokwenza qobo lwakhe uzifihla kwabakhaliphile nabahlakaniphile manje cabangani kalokho nje uzifihla kubantu abakhaliphile bese zembula kubantu abathobile Babile lati kuIsaya wamashumi amathathu nanhlanu ngisho noma uyiziwula akafanele kweduka endleleni ilula kakhulu futhi njengoba uzama ukufanisa futhi kutedisha ufanisa nje uqhele kuNkulunkulu ngazo zonke isikhathi uma wenza lokho uvele uziqhelanise kude kude yeka kuzama ukukufanisa khola nje lokho kusho yilokho kuphela okukukho kukhole nje bese ke yezifihla kwabahlakaniphileyo into zikhombisa yena qobo kwabalula umuntu angeke aba mkhulu kangako umuntu uthi nje angazithelela isiqu sohlobo oluthize wazi kakhulu kunomfo olandelayo ngeke wamtshela lutho amabandla namhlanje athanda ukuqhosha ngomelusi wawo ngoba uyisitudeni sasekholeji elithize thize uno BA une-DD LD awu lokho kuthi shu Lokho akusho lutho angahle abe no-BA ne-DD no-L abaphinde kabili Di futhi ungazi ngisho nokwehlukanisa uphizi ekhofini lokho lokho akusho ngiyaxolisa ngalezo ziphawulo lena kusiye indawo yamahlaya yabo angiqondile lokho qhaba umnumzane ngithetheleleni ngiqonde lokho ukuthi lokho kuhlangene ngalutho nakho wazi uNkulunkulu ngokukholwa futhi lokho kuphela lokho wafakazelwa ngekathi uJesu efika emhlabeni nalabo bafarisi kanjalo njalo iziqu eziphakeme kunazo zonke abakhaliphe ukwedlula bonke abadoda aphila ngokungcwele kakhulu esasinakho ngisho necaleni lonke limelene nawo babengakhandwa kamatshi kungekho sihawu lo Jesu wathi nina ningabakayihle udeveli niyokwenza imisebenzi yakhe kubani wengabakhomba ngomuni futhi hasho na sikubiza ngesono kuphinga kuqamba amanga kubhema osikiliti ukumpila omba leso kusize isono lokho kuhlanganise lutho nesono lokho yimiphumela yokungakho Singekuphela isono lokho ngokungakholwa ongakholwa uselahliwa vele uma umuntu eyophika lokho izwi likaNkulunkulu leso yisono khona lapho Jesu wathi ngenkathi esemhlabeni ubani ongangilahla ngesono na ubani ongangikhombisa ukuthi angiyicwalisanga yonke into yaprofetha ngami na ngangifika bengifanele ngenze izinto ezithize thize ubani ongafakazisa ukuthi angenza ngakhona impela nje umbhalo othi ngiya kwenza na silani umbhalo ngokuba nithi kuyo nginokuphila kuphakade futhi yiyo efakaza ngami yabo ubani ongangilahla ngesono na manje labo bantu lapho babefanele bahlambe amabhodwe abo namaketela futhi bahlambe ngaphambi kokuba badle nawo wonke lamasiko anjalo njalo ababefanele bedlule kuwo kodwa uJesu wabaxeka bonke futhi wababuyisela eceleni futhi wabatshela ukuthi babe ngodeveli wawungacabanga ngento enjalo na niyakholwa ukuthi ubengenza into efanayo emabandleni namhlanje na impela ubengenza kakhulu sizithandele thina emasikweni nezinto sesize sizithole sisemfucufucwini efanayo sasikuyo ngaleyo nkathi futhi manje nxa uNkulunkulu eziveza ubali ebulileni khona ke abakuqondi nhlobo kungaphezu kwendlela yabo yokucabanga banakho kulungiswe konke ngendlela abacabanga ukuthi bekufanele kube yiyo futhi uma kungafiki ngaleyo ndlela bangeke bakwemukele yileyo ndlela kuphela yilokho obekuyinkathazo njalo kumbulani indlela ephezulu iphansi manje kunjalo ezithobayo uyakuphakanyiswa Wazi kanjani noma ngabe yikho yiliphi phezulu nephansi na uma izwe limi emkatini ngabe indawo yasekugcineni komhlaba ngasenyakatho iphezulu noma indawo yasekugcineni komhlaba ngaseningizimi phezulu na yiyona yipi na yabo futhi wena uthi ho inkanyezi yakusa inkanyezi yakusihla ukubili inkanyezi efanayo yabo ukukhanya okufanayo kwanikezwa ekuseni inkanyezi yakusihla efanayo izwe liyajikeleziswa nje yiloko kuphela yabo ngakho akuxakile kakhulu empeleni ngukukholwa okulula nje ukumkholwa uNkulunkulu qaphelani indlela ephezulu ngishilo iphansi sifanele simkholwe uNkulunkulu sifanele simthathe ezwini lakhe asifanele sizame ukuzifanisa izinto kodwa nje noma yini uNkulunkulu ayishoyo umoya kaNkulunkulu wangempela uyochizelela lonke izwi likaNkulunkulu ngoamen umoya ongcwele waloba yizwi uma umoya ongcwele waloba yizwi nomoya ongcwele ukuwe ungasho kanjani ukuthi awu lokho kwakungokomunye unyaka ngasho kanjani kanti wathi uJesu Kristu nguyena ezalo namuhla naphakade futhi uzama ukulibeka lisuka onyakeni othize emuva lapho noma omunye unyaka ozayo na umuntu salokho efana uhlala njalo ebonge uNkulunkulu ngalokho akwenzile ebheke phambili ngalokho azokwenza futhi enganaki lokho akwenzayo lowo ngumuntu ngqo njalo futhi wenze into efanayo namhlanje hlala njalo eyilokho yena lowo ngumuntu futhi ufanele uphume kulokho ufanele udedele umqondo wokuKristu ube kuwe uNkulunkulu usebenzana nomuntu bekuhlala njalo kusekuzithobeni akasebenzani neze nabantu ngama kama makhulukazi esayenze ezenkolo ngitshele kanye lapho ake akwenza khona akakwenzi neze uzenza abe lula nomuntu ufuna ukukwenza kuxake uzenza abe mkhulu ngokuzenza athobe manje uma umuntu ethole imfundo encanyana noma iziqu ezimbalo wazi kakhulu uze ungakwazi ukumtshela lutho kodwa uba nje engalokhu eba mkhulu ngokwenele aze akwazi ukuzenza abe mncane aze angazi lutho khona ke kuzolunga kodwa angeke abe mkhulu kangako niyabo angeke nje aba mkhulu kangako futhi uNkulunkulu mkhulu kangako mkhulu kakhulu uze akwazi ukuzenza athobe kodwa thina sikwazi khulu sibe bakhulu ngokwenele ukuba sizenze sithobe yilowo mehluko futhi ngakho uNkulunkulu zifihla kuthobekeni nasebululeni futhi umuntu ukuhlakanipha kwezwe bubuka ngaphezulu ngokwakho ngumangaliso Isaya wathi ngubani okholwe ngesikuzwileyo na ingale yenkosi imbulelwe bani na uJesu wathi ngiyakubonga baba wasezulwini womhlaba ukuthi ukufihlile lokho emehlweni yabahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi uzokwembula ezinganeni zona eziyofunda humility ukuthobeka ubulula nje bekuzisana ukuthi uNkulunkulu uzenza kanjani abelula bukani bukani Eden kholwani yizwi lakhe nje inoke kuphela babefanele bakwenze ukuba baphile manje uNkulunkulu akazange asho kulembakele ukuqala ukuthi lezinto eziningi kakhulu zasekolleji obufanele ube nazo wathi leli yizwi lami likholwe uphile ungalikholwa uyafa manje uEva akazange engalikholwa lonke lalo wakholwa nje umkhakha owodwa omncane walo manje ngifuna ukulibuza umbuzo bazalwane nebota wethu uma uNkulunkulu evumela konke lokhu kwenzeke ngoba uEva wawukhole ngokungesikho umkhakha omncane wodwa wezwi futhi babangela isinto ukuba sifike endaweni esikuyo nicabanga ukuthi siyoke sibuyele emuva sikhole ngokungesikho nayimubi umkhakha walo na kucabangeni uma uNkulunkulu akwazi ukubona izingane ezincane zizwa ubuhlungu izimpi nezinkathazo indlala nokulamba ukukhula nokubulala nazo zonke lezi into yenzekile zonke ngoba umkhakha omncane wodwa wezwi lakhe wangatshazwa nicabanga ukuthi siyoke sibuyele emuva singabaza umkhakha owodwa wala na uma kubiza konke lokhu ngabe uyokudedela ubuyele emuva ukhululekile akudedele uye nomapi uthi anginikholwa anginiqondi anginikholwa empeleni qhabo ufanele ukukholwa konke kwalo kunendaba ukuthi libonakala lithi obeke kanjani likholweni noma kanjani uthi awu anginiqondi likholwe noma kanjani ufanele ukuniqonda ufanele ulikholwe likholwe nje noma kanjani manje ileyo ndlela esiyiyo namhlanje into efanayo lo uNkulunkulu Unjengebi yokulwa sinezinhlolo eNgilandi iNgilandi inezinhlolo lapha izinhlolo ziphuma zingena emhlabeni jikelele ngani na izinhlolo ezifika zethu zezempi nxa sithola lonye uhlobo lwemfihlo yezempi zithi nje zingayithola zithatha into efanayo noma enye into ukulwa nakho yimpi izimpi ezinkulu kunazo zonke eziqhubekile yimpi yakomoya manje ke ngathi uNkulunkulu wazi ukuthi lokhu wakuza kwenzeka wenzela abantwana bakhe njengoba kwenza iUnited States ngempi yakho sinika indoda isiqoko esizivikela ukuba isifake ngoba siyazi izosisebenzisa sinika ispade sokumba siyazi ukuthi iphawundi elikhulu cishe umthwalo ongamaphawundi angamashumi esishiyagalalunga emhlane wayo umunye osamusha omncane uthwele uyinto ngempela elikhulu kuyo kodwa imbiyazi ukuthi bafanele bamqaqashele lokho ngoba uzokudinga bonke ophisi bezikhali zokuhlomiza uzokudinga uma egadla ekhaleni lempi futhi lonke besifanele sikwenze namhlanje mngani sifanele silithathe lonke izwi likaNkulunkulu ngoba sizolidinga sifanele sisebenzise lonke izwi eliphakathi lapho linguisho kanjengozi futhi sifanele sisebenzise ivangeli ligcwele konke kwalo manje ngathi uNkulunkulu ebiyele ibandla lakhe walibiyela ngento enhle edlula zonke ayengayithola ngoba ngabantwana bakhe uQobo futhi wabiyela ibandla ngezwi izwi lakhe uQobo ubacela nje ukuba bakholwe izwi lakhe yilokho kuphela okwakukhona futhi uSathane ngokuhlakayimipha kwakhe wabangela uEva ukuba adilizele phansi lowo mgoqo endaweni eyodwa nje uSathane wavuma konke kunikwezi ukuthi kwakuqinisile kodwa wathi impela yilokho kuphela efanele akwazi impela awuyikufa manje leyo ngokuyintuba yokuphuma watshela uEva emva kwanelozwi ngokungabaza kuncane kukodwa yilapho impela atshela khona ibandla namhlanje into efanayo lokho kungabaza kuncane kukodwa nje kukuletha ngakulolu hlangothi futhi manje ayikho indlela yokuba uze uzame ukucabanga ukuthi uNkulunkulu uyoke akuyeke ngokuba sebandleni ukuba senhlanganweni noma iqembu kumbe noma ngabe kuyini umbe noma yimaphe amadlingozi ufanele likhona izwi lakhe futhi usebenzele phezu kwelifanayo kunjalo kukhona yileyo ndlela kuphela lolo uhlelo lukaNkulunkulu ekuqaleni lolo uhlelo lukaNkulunkulu kusukela phansi empilweni lolo uhlelo lukaNkulunkulu manje ngokuthi ibandla lifanele lihlale emva kwezwi yileyo ndlela kuphela ukuthi yena ongaphepha ngayo qabelani nonke izinsuku zakhe sikhulumile ngakho kunoku kuza ngezinsuku zakhe kwakuyisikhathi esikhulu sobuhlakani namadoda ayekhaliphile futhi nowa unyaka wakho omkhulu wobuhlakani uNkulunkulu wehla ukuba asindise abantu abakhethiweyo ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu nebandla likhethiwe na impela uyakwenza futhi ufikela kusindisa lowo okhethiweyo bonke abanye amasosha angabalulekile nje empini kodwa kodwa uyazi ukuthi bazoba baningi kakhulu ababo sindiswayo ngoba wabeka amagama abo encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe lokho kungokombhalo impela futhi umphiki uKristu izinsuku zokugcina uyodukisa bonke abamagama abo angalotshwanga kuleyo ncwadi ngaphambi kokusekela kwezwe iBhayibheli lasho njalo umphiki uKristu usondele kakhulu kuyoba yiPentecost kuze kuyofika echashazini yabo kodwa uyodukisa labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila kusukela kusekela kwezwe ngenkathi iwundlu lihlatshwa qaphelani manje sithela ukuthi uSathane lowo msebenzeli omkhulu wayekwazi kuphela ukuthola ibandla kokuqala ngokubenza bavume ukuhlakanipha kwakhe kwezwe futhi badede kukholweni okwetshelekile uNkulunkulu abatshela ukuba babenakho ezwini lakhe Lolo wakunluhlelo lwakhe lokuqala waphumelela lapho futhi lapho akwenze khona ngaso sonke isikhathi wow kuba kuphela bezingabona ukuthi lokho yikho futhi nxa engakuthola usuke emva kwalelozwi yilokho kuphela afanele akwenze usu usezandleni zakhe ke ngayo leyo nkathi Kaphela, kodwa izwi lakhe nje futhi uphile. Manje, u-Eva lokho kwakungamenele waye nokunye kokuhlakanipha kwezwe. Yilo ndlela esiyenzayo namhlanje. Sizofanele sibe nomunye udokotela nje, PhD, LLD, ukusitshela ngalo wethu uma kuphambene naleli zwi ushiye kanjalo. Ngikadali uma kungupapa waseRoma, noma uma kuyi, noma yesiphi isigaba sabaphathi, noma umbishopu omkhulu. WaseCanterbury ngikatshela ukuthi ubani kodwa yizwi likaNkulunkulu futhi onke amanye amazwi mawabe amanga uma noma yini phambene nezwi ngatshelelede yodwa phila ngezwi uma uNkulunkulu yenze isithembiso ozofanele aligcine lelozwi uma engaligcini lelozwi khona-ke akasuye uNkulunkulu manje uNkulunkulu uzofanele ehlulele izwe ngomgomo othize ngolunye usuku manje uma ezolehlulela ngomgomo njengoba ibandla laseRoma lizitshela ngebandla manje-ke yilona liphi ibandla na kunezinye izinhlangano ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezehlukene yiyona yiphi na ibhaptisi ithi owabo ngumgomo iphentekosiyali ithi owabo ikatolika ithi owabo kimi akukho namunye wabo izwi liyiqiniso oyosusa izwi elilodwa kuleli noma ineze elililodwa Tabulo yena lowo uyosuswa isabelo sakhe encwadini yokuphila niyabo yizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uyokwehlulela umuntu ngalo isizukulwane esikhulu sikaNowa lapho ngenkathi babekhaliphe kakhulu uNkulunkulu wabathumela umlezo futhi ngenkathi enza angazange athumele ingelosi enkulu wathumela umlimi enolula umlezo omncane kodwa wawubakhombisa manje nicabanga ukuthi bayawemukela na qhabo ngoba wawulula kakhulu ukuba wawukade ungelula kakhulu babeyawemukela ukuba kwakukade kungenye into ethize enkulu wawungabatshela ukuthi sakhiwa kanjani isivivane sasisikhulu ukwedlula lezo abasebevele bezakhile kanjalo njalo babengahle bakwemukele kodwa wathumela umuntu elula enomlezo othi lizakuna Lokho akuhlanganange nemfundo yabo yesayense ngani babengaciba eziphakaphakeni ngomshini irad okwazi ukukhombisa izinto ezifihlakile noma into ethize futhi bafakazise ukuthi akukho amanzi phezulu lapho kodwa Nowa wathi uNkulunkulu wathi kuyoba namanzi lapho futhi uma uNkulunkulu athi kuyoba khona amanzi lapho nakuba engekho lapho angawabeka lapho ngoba ungumdali lokho kule ndawo ukuthi noma ubani uthini uNkulunkulu washo njalo futhi uNkulunkulu uyakwazi ukugcina izwi lakhe lowo lula umlezo omncane walilahle izwe ngezinsuku zakhe wase esindisa bendlu yakhe uqobo kunjalo ngokulula kungekho luthe lokuba yisidlamlilo nje yalula hambani ningene emkhunjini yilokho kuphela okwakudingekile kholwa bese uhamba ungene uNkulunkulu wasindisa izwe ngobulula ezikhomba ngokuthobeka kakhulu lokho kwakuyini na uNkulunkulu ezifihla futhi kwabakhali ipheke mpela abafundile noma bani uyazi ukuthi abantu basendulo izwe lingakabhubi ngamanzi babekhaliphe kakhulu kunoma sinjalo namhlanje beqhubekele phambili kwisayense kanjalo njalo kunoma sinjalo namhlanje ngani bangagubha izidumbu ezomisiwe ukuze zilandelozwe emuva lapho futhi besingeke saba nokumiswa kwesidumbi namhlanje besingeke siwomise umzimba kanjalo babenakwenza umbala thina esingekwazi ukufanani namhlanje bakha izivivane namakhanda amakhulu ngokube saqoshiwe kanjalo njalo ebesingeke safananisa ukuba besingadingeka azinazo izinto esingasakha ngazo asinawo amandla okuziphakamisela lapho besingeke sasakha kodwa basakha ngani na babekhaliphe kakhulu kunoma sinjalo thina futhi kuleso sikahle esifundile esikhaliphile isizwe esihlakaniphile sabantu uNkulunkulu wathumela umlezo uthobe kakhulu lokho nje kwabakhuba ngqo kwaze kwayofika phansi ekugcineni bawala futhi bawenqaba nobulungisa bukaNkulunkulu babudinga ukwahlulela unqabe umlayezo wakhe futhi walilahla izwe futhi walithwilisa phansi komhlaba ngozamcolo futhi wasindisa Noa olungileyo wakholwa ngolula umlayezo omncane uNkulunkulu awusebenzisa ngokuyini na uNkulunkulu ezifihle ebululeni o yebo yebo mnumzane ngokwejwayelekile njengoba behlale benza bakukholwa ezinye izikhathi ngenkathi kwakukhona isikhathi sokukhululwa sesiseduze uNkulunkulu wathumela indoda elula iphuma emndenini olula akazange athathe noma yimuphi umndeni odumile umndeni kaMose sitshela ukuthi wayeyindoda elula nje umndeni ojwayelekile wesizwe sikaLevi ngiyakholwa baze bebakhipha lo mndeni wavumela uMose angene bese eba yindoda efunde ukwedlula wonke kulo lonke izwe wayekwazi ukufundisa abaseGibhithe ukuhlakanipha wayeyindoda yezempi sitshelwa ngumlando wayazi yonke imininingwane ukuthi kwenziwa kanjani uNkulunkulu umvumela njalo ukuqeqeshwa kanjalo futhi uyafakazisa ukuthi ungeke wamfezela uNkulunkulu ngaleyo ndlela ezakhe zempi zawo wonke umqondo wakhe wokuhlakanipha yonke imfundo yakhe wehluleka kamuncu nakalusizi ngakho uNkulunkulu wamvumela kwenze wamvumela abe yisifundiswa futhi ahlakaniphe kwaseke kumthatha iminyaka engamashumi amane ukumfundisa kwase kuba-ke iminyaka engamashumi amane ukuyishaya iphume kuye ngaphambi kokuba amsebenzise kunjalo kunjalo wamkhiphela kwingemuva lokwadule wase eyiqeda yonke imfundo ayenayo oh into kuphela ingajaza namhlanje sizamanjalo ukupakisha senzele ukufika besifanele ukuthulula kube empty senzele ukufika kuzofanele kube nendawo lapho kuzofanele kube nento ethize indlala sizama ukugqoqa nokudonsa besingafanele senze lokho uma umuntu elambele uNkulunkulu kulendawo empty yakhe yilokho kuphela kodwa kuze kube lapho ngeke safuthelanisa uNkulunkulu endaweni singahle simenze obe nezimfundiso ezijulileyo namakhaza njalo njalo futhi siziphathe ngokuxakile kodwa ngempela ngeke kusebenze kuze kuthi leyo ntoda iqobolwayo ifune uNkulunkulu yabo mnumzane ngakho izinhlelo zethu ezenziwe ngumuntu azilungile ngenani kwezikaNkulunkulu kunjalo impela kujoyine ibandla kuxawulana izimo zompapathizo nezinkambiso namarosari kanjalo njalo umpedo ngokuzalwa Kuthi uNkulunkulu wabusisiwe abalaba bomele kulunga ngokuba wesifazane uyakusuthiswa kunjalo ufanele ube nendawana empty yine yenza abasindisa abalaba na yine yenza abasindisa abaphume lapha futhi benze ngendlela benza ngayo na yine yenza laba besifazane phandle emgqokeni behamba bembethe lezi zingubo zokungabi nasimilo na bazama kwenzani na bazama ukwenelisa kulamba futhi balambela ini na ingoba badalelwa ukulamba kodwa lokho kulamba angaba nezibini kanjani noma yimuphi umuntu ukuzama ukuthulisa lokho kulamba kungcwele uNkulunkulu akwenzela khona ukulambela yena futhi uzame ukukwenelisa ngezinto ezenzwe awunalungelo lokwenza lokho angaba nezibini kanjani noma yimuphi umuntu ukuba azame ukufaka imidlalo yamagadi nemitanza nezinto ebandleni namasapha amasopho ukukhokhela umilusi wenu uhlobo luthize lokubu ungazana kwenyama bese uzibiza ngonenkolo nezinto ezinjalo ukuthulisa lokho kulamba kungcwele kanti belifanele libe nekamela liphezulu lapho nikhulekele umpapathize kwamangcwele ukuba ugcwalise leyo nhlangano yabandla labantu aninalungelo kodwa kujobeke kakhulu akuhlangabezani nezidingakalo zenu imfundo yenu isihambe yaba ngaphezu kwalokho niyabo nikhaliphe kakhulu nifune ukufundisa abantu imfundo kukho nimfundo meluza wazi umoya ongcwele beningamjaha suke epulpiti lenu nimfundi lowo ngoba akakwazi ukukhombisa ikhadi lakhe angeke akhombise ukuthi wayevela kusiphi isikole icabanga ukuthi uMose wayengalikhombisa na icabanga ukuthi noma yimuphi abaprofeti wayengalikhombisa na uJesu wayengalikhombisa na bathi yiziphi isikole na wayengayitholaphi le mfundo na ngakungaqhamukaphi lokhu na asinabufakazi obuqoshwe phansi bakhe eke aye esikoleni usuku empilweni yakhe ithini kwejohane lobo obudala obusavolo ubuso obuyise iqubuqubu ephuma evele ehlale kanjalo na uyise wayengumshumayeli futhi uphuma esikoleni wayengumpriest zinabo ngisho ubufakazi bakhe eke eya esikoleni wayehlale neminyaka eyisishiyagalolunye budala ngani na wena usebenza somqoko kuba wenze ngawulandelanga ngani umkhondo kayise njengoba nje kwakuvamile kuye kukwenza na ngani lelo kholiji yezansi labo laliyomfako kwamaningi kakhulu amathizathiza ababenawo manje uyazi wena uzomemezela umesiya manje uyazi umfoti jones uyahlangabezana nalokho waphumela ehlane wayeselindele unkulunkulu inkozi yazi yamtshela oyobona umoya wehlela kuye usale nguye ezobhabhathiza ngamoya ongcwele nomlilo inkolo yakhe yayisemqoka kakhulu kuthola imfundo impele yayinjalo wayefanele abe namandla kankulunkulu manje uma unemfundo yakho kuhlangene namandla kankulunkulu kuyamangalisa kodwa ungabeki leyo mfundo ngaphezu kwamandla kankulunkulu niyabo qiniso manje sitshele ukuthi moze manje ngenkathi wayephandle lapho iminyaka engamashumi amane wayeziqeqeshile azingonine ukuthi wayezokhulula abantwana bakwa-israyeli wacabanga impela ngenkathi ebulala lowo mgibhithe ukuthi abafowabo babezokuqonda kodwa abazange ngakho wonke amacebo akhe wehluleka futhi wehluleka isiqotho kodwa ebizuzini emihlane ebukhoneni bezihlandle ezivuthayo phandle lapho unkulunkulu wafaka ukuningi kuye kunoma kunoma kwenze ikholiji ezansi lapho eminyakeni ngamashumi amane manje ngizokuma into eyodwa uma ufunde unkulunkulu ngonkulunkulu ngokuthobeka uthiwani ke sihlanda na ukuba ke umose wathi manje awulinde kancane imfundo yami iphakeme kakhulu ngakho ngicabanga ukuthi ngizoya ngale bese ngizama ukuqoqa amanye lawo maqabunga esuke sihlahleni ngiwehlisele endlini yokucwaningela bese ngiwahlola futhi ngibone ukuthi sithako sini leso esasichelwe ngaso ukubona ukuthi ngabe siyavutha futhi asishi niyabo wayengeka ithole neze imfihlo kodwa wenyukela kumama mvelo wakhumule izithathelo zakhe waguqa phansi futhi uqala ukukhuluma nakho futhi wakhuluma ukumphendula ileyo ndlela yakhe ungazama ukuzifundisa wena uqobe imfundo emntweni yedize kodwa uqa ngqo phambi kukajehova unkulunkulu ukhulume naye uyokuphendula futhi kuthobe kanjalo-ke nje celani futhi niyakuphiwa ngongothani kuyovula funani futhi niyakufumana celani futhi niyakuphiwa lokho kulula kanjalo nje manje ngazi into eyodwa ukuthi nxa ngempela ufumane unkulunkulu kukwenza uziphathe ngokuyinqaba niyamqaphela umose ngosuku olulandelayo kamuva wayebaleke esuka wayesevele ebaluleke waphuma egibhithe futhi wayekade phandle lapho futhi uganwa nguziphora futhi wayenendodana yakhe encane ugereshomi futhi lapha waye esevele ekhohliwe ngobuqili babantu kodwa ngenkathi unkulunkulu ebonakala kuye lapho esihlahleni esivuthayo ngosuku olulandelayo wayenoziphora egibele umnyuzi nengane isenqulwini yakhe netshebe emhlophe ilenga iye yashaya okhaleni lwakhe ikanda lakhe elinempandla licobezela induku esandleni sakhe yehle edabula lapho utubo unkulunkulu amehlo akhe ebuka ngalo uyaphi mose na sehlela egibhithe ukuyophatha ukuhlasela kwendoda yodwa wo kuyakwenza uziphathe ngokuhlekisayo kodwa lokho kulungile inqobo nje uma wazi ukuthi iyiphi indlela uhamba ngayo lokho kulungile wazi kanjani ukuthi uzophatha na unkulunkulu washo njalo lokho kuyakuxazulula lokho kwasho njalo unkulunkulu washo njalo wo usineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili budala uma ubukwenzile lokho ubuyahamba ngenkathi wawunamashumi amane kodwa unkulunkulu wathi hamba manje yizo lesi sikhathi ukuhlasela kwendoda yodwa yehlela ukuyokwenza unkulunkulu ukwenza uziphathe ngokuhlekisayo ngisho noma ngabe ubukeka njengesikhombamoya sesimo sesizulu simi ezicongweni zendlu kodwa inqobo nje uma kungunkulunkulu okwenzayo ngani kulungile kwenza amehluko muni na kungahle kuthathe okunye kokuqeqesha kwesayensi ezenkolo yamabhaptisti kuwe kodwa inqobo nje uma unkulunkulu ekwenza uzembule ebululeni lo mshumeli wayazi kakhulu ngonkulunkulu ehle esicongweni saleyo ndlu kunokufunda yonke iminyaka eya esikoleni amen unkulunkulu uzembule ebululeni futhi uzikhombisa ngamandla amen ezifihla bese ke zibonisa yena uqobo sifuna kubona ukuthi uthola ukuba lula kanjani hayi ukuthi ungathola ukukhalipha kanjani kodwa ukuthi ungathola ukuba lula kanjani uNkulunkulu zenza aziwe ebululeni hayi kukhalipheni nasekuhlakalipheni kokubuqili lokho ngokuka devil landela ukuqeqeshwa baba kupa abantwana bakaKhayini kwenze kani kwabakhe na abantwanyana bakadevil kwenze kani kubona bonke baba bafundisi bemfundo abakhaliphile ososayensi kanjalo njalo landela abantwana bakaSethi abathobile abantukazana abafuyi bezivu kanjalo njalo kupheleni kweze kwenzekani na kupheleni kwezwe lamandulo lingakaphuphi ngamanzi kwenzekani na bonke balahlo babengabakholwayo nabo impela babenjalo kodwa niyabo uNkulunkulu wathumela uNowa wabamba abathobile abalula wayesebaqukula nabantwana bakaKhayini wabhujiswa kuyinto efanayo namhlanje lowo okhaliphile ohlakaniphe okobuqili nebo usathane wamkhohlisa kanjaloko u-Eva ensimini yase-Edeni wenze njalo-ke abantwana bakhe kusukela phansi le bukomowabi leyo enkulu ihlangane elungileyo imiphezulu lapho esiqongweni segquma ye indawo enkulu kanjepho manje cabo bakhonza uNkulunkulu ofanayo isizathu bahamba basebelanda umbishophi wabo uPalami uphumela lapho wayesemisa amalitshara isikhombisa imihlatshelo isikhombisa ialitshara elifanayo umhlatshelo ofanayo yonke into impela njengoba kwenza u-Israyeli umzulazuli omncane zansi lapho basekebe zama ukuqalekisa umfo wabo yabo ukumvimbela ukudlula ezweni babengafuni neyinge yazo lapho lezo zimfuselela zabagingqika abangcwele phakathi kwabantu bakubo kwenzekani na uNkulunkulu wahamba waqhubeka ngokwedlula noma kanjani ngoba babethenjiswe ukuya ezweni elithenjisiwe futhi akukho okwakungabamiza uNkulunkulu wasebenzana nabo uNkulunkulu ezifihle ebululeni ileyo ndlela yenza ngayo njalo futhi ngokwejwelekile baya kugeja uMose wayeyingceku ezinikele kaKristu noNkulunkulu esihlahleni esivuthayo wayazi kakhulu ngo uMose wayazi kakhulu ngoNkulunkulu ngenkathi yesuka kuleso sihlahla esivutshayo kunayo yonke iminyaka engamashumi amane etadisha ngaye ezansi eGibhithe siyazi lokho kuqinisile ngezinsuku zika-Ahabi izwe lase lifinyelele endaweni enje ezombusazwe zazibambe elikhulu iqhaza njengoba sikhulume ngakho kulokhu kuza u-Ahabi waze wafika enkundleni manje u-Ahabi wayeke suye umfomubi wayezivivi nje u-Israyeli ohlubukile wavumela umka ke ahambe emola waye intamo ephendule ikhanda laleyo yini efanayo esinayo khona manje lapha kule United States manje impela ngisho umongameli wethu sibanibani angahle ukuba wayengumuntu olungileyo kodwa ileyo nqubo endala emva kwayo yilokho okukwenzayo kubhekisiseni makari nje nicabanga ukuthi ngimi lapha nje ngisho into engingazi ukuthi ngikhuluma ngani niyakhumbula ukuthi nginitsheleni yebo mnumzane sengibe ikhekha angisenazo ezinye izinsuku eziningi kakhulu ezisele emhlabeni uma uthi eselibala isikhathi eside ngizobe ngingasekho masinya impela kodwa lokhu kuzotheyisha futhi nizophinde nikudlale futhi nizothola ukuthi kwakuqinisile liphile emathunzini akukho mathemba asele nhlobo manje khubulani mina ngikwazi ikhehla njengoba ngiyilo futhi ngimi lapha futhi ngazi ukuthi isikhathi sidlule ngokushesha futhi usuphelile isizwe sesiphelile yonke into isiphelile kunjalo futhi into eyodwa kuphela zisindisa wena kulesi sizukulwane esiqhubekayo ngoba sesiphelile kunjalo u-Ahabi lelo suku nje siphela ngena ngalo wathola bonke abesifazane beziphatha ngendlela ayeyiyo futhi ngiqakele izinto edlula kuzo lo-Ahabi shiya izinto nabo bonke abashumayeli bathola ukuba nokuba yizwe kodwa ngaleso sikhathi sifanayo uNkulunkulu wavusa indoda enamandla asazi nalapho evela khona simazi ukuthi uyise nonina wayengubani akaveli ndawo kodwa waye enkazimulweni asazi ukuthi uyise nonina wayengubani akukho zinsuku zakhe eke aye esikoleni waye indoda yasehlane asazi ukuthi ufika kanjani ufika nje enkundleni ngokuyisimanga wanyamalala enkundleni ngokuyisimanga futhi ufika lapho wayesesithuthuthela phansi leso sizukulwane kumuntu olula nicabanga ukuthi asiyazi bezenkolo bacabangani ngayo ngalolo suku ngani nicabanga ukuthi bamemukele u-Elija na bathi ungomdala ongahlahlile khanda uJezebeli wathi ngiyamzonda futhi wonke umuntu wayemzonda kodwa wayenezi lenkosi ngensindiso yesizwe kodwa abakuqalwanga Uhlobululula lomuli welijwaye yilo futhi wafeza inhloso kaNkulunkulu kahle kakhulu lo moyo lulo wawuku Elijah uNkulunkulu waze wawusebenzisa kathathu kwamanye amadoda vele futhi wethembisa ukusebenzisa futhi ngezinsuku zokugcina kunjalo olula kakhulu ovele nje ame futhi ukhuluma iqiniso wawusebenzisa ku-Elisha emva kwakhe wawusebenzisa kuJohane umbhaphathizi wethembisa futhi kuba lakwezini kubuyisela ukukholwa kwabantwana kubuyele ekukholweni kobaba bephentekosti nevangeli lasekuqaleni wakwethembisa futhi uzakwenza kunjalo lo moya lula ongakhaliphile ongenabuhlakani u-Elisha wayengezizo sifundiswa sasesikoleni wayengesuyo oqamile owaziwa kahle ezweni yena asimazi lapho evela khona kodwa nje wayenomuzwa owenele ukukholwa uNkulunkulu olula yilokho-ke yilelo hlobo lwabantu uNkulunkulu olusebenzisayo azifihle uNkulunkulu wazifihla ku-Elisha ungathini nje indoda enjengomoze indoda etshelekile yenza izinto azenza na ungathini nje ngalokho u-Elisha umfo omdala obukeka esavolo nezinwele wonke umzimba wakhe nesiqephu sesikhumba semvu ezembese ngaso na ungathini nje uNkulunkulu ethatha into enjengaleyo kanti wakumi abapristi nabafundisi benkolo owayefake izingubo ezinde futhi bephucukile kwisayense yabo yezenkolo bebushelelezi njengakho konke na kodwa uNkulunkulu wabedlula bonke ukwenza njalo ngitshele kanye labo ake akwenze khona hlobo qhabo mnumzane wedlula yonke into ukuba ehlele kwesinye isimo esilula uzembula yena uqobo futhi usebenze ebululeni elula ngempela ukuze wonke umuntu eyokuqonda yilokho kumenza abe mkhulu uba lula ekwenza kube lula futhi manje wedlula nakube izwe laligcwele izifundiswa eziyizazi ezikulu ngalolo suku kodwa kukho nesike sazo asisebenzisa wathi lo hlobo lulule lo mfo kodwa khumbulani lolu hlobo lwalukulowo nyaka kodwa yebo umoya angena kuwo wawulula kakhulu emfundweni yabo baze bevele benakho bekulinganisile okwakungafika babephucuke ngokuphakeme kakhulu baze bageje ubulula bakho futhi ngezinye zikhathi bahamba phezulu phezu kwakho bahlekise ngakho ungikhumbuza ngesakhe sidala iziwula ziyohamba ngezinhlathulo ezine ezipikile zihlabayo lapho izingelozi zesaba ukunyathela khona umuntu ayebona imisebenzi kankulunkulu iqhubeka futhi azi ukuthi imisebenzi kankulunkulu futhi ame futhi akubize ngemisebenzi kadebele uJesu wathi lokho kungukuhlambalaza uma usho igama elimelene nami indodana yomuntu uyakuthethelelwa khona yeba okhuluma okumelene nomoya ongcwele angayikuthethelelwa kulelize nasezweni elizayo yebo kodwa zihamba ngezicathulo ezinezipikile ezihlabayo ngaphansi lapho izingelosi zesaba ukunyathela khona thina sikhaliphe kakhulu siphucuke kakhulu ngangokuthi yilokho kuba yikho kwimeluko yethu sikhaliphe kakhulu sizifundisa thina uqobo sidede kuNkulunkulu izikola zethu zithumela abashumayeli bakithi njengegcwane elichanyuselwa ngomshini njalo ngangilizwele icwane achanyuselwa ngomshini lachanyuselwa phansi kokukhanya kwenziwa lento yokuqala niyazi lalithi tshiyotshiyo lifune umhamba ngoba leyo yimvelo yalo kodwa alinamama lathanyuselwa ngumshini wokuchamisela yilokho engikucabanga ukuthi inqaba eningi yalezi ziqu yenziwa ichwane elithanyuselwa ngomshini likutshiyozela lazi ukuthi ukhuluma ngani kunjalo nxa unesimo sekume sabo uNkulunkulu futhi uphike lelozwi futhi uphike ukuthi umoya ongcwele kasuye ofanayo namhlanje ngoba wawunjalo ngosuku owathululwa ngalo ePentekosti bathi lewo wawungoba futhi nje uJesu wathi hambani niyezweni lonke futhi lishumayele ivangeli kukho konke ukuthi aliweyo lezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo kuze kube nini na kuze kube sekupheleni kwezwe nakukho konke ukuthi aliweyo lezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo impela tshela ngizolikhombisa lapho enikeza khona amandla ebandleni ngikhombiseni lapho awasusa kukhona akukho lapho qabo kodwa ndiyabo sitshele ukukhalipha kakhulu sifundisa thina ifundo ukuqhela kulokho sithole isense yokusebenzisa amagama ngokuyikho lezinto esisebenzela kuzo awu kuyadlinza leyo yinto efanayo nje awu manje bukani sinezinyanga ezikahle sithi namhlanje sikudingelani ukuphilisa ngokukaNkulunkulu na ubani ukuthi lo dokotela kahle uthene sikashanele sedlule ufike kupheleni kweqhaza lakhe bese ethemba uNkulunkulu nakho lapho okhona yilokho ke isense ilungile ngoba nje uma ukwela emthini futhi uma uze ufike phezulu kude ungeke uzaqhubekela phambili khwela emthini wokukholwa bese uloku nje uhamba uyabo ngoba asina kuphela kuso konke kuyenzeka kwabakholayo yaya izenze lungile mayelana nokuhamba kwayo imizwa yakho emihlanu ukahle futhi ukahle kakhulu inqoba nje uma uvumelana nezwi kodwa uma imizwa emihlanu igxeke izwi khona ke thetha kuwo cabonga ngeukholo umuza wami wokuthinta ngeke ngakukholo kulalela kwami ngeke ngakukholo ukubona kwami lutho lungi uma kuphambene nezwi ngizothi ke umfo wathi kimi isikhathini esithize sedlule wathi angikatshali ukuthi bangaka abantu nina mapentekostali ebeningafakazisa ukuthi baphilisiwe angikholelwa kukho ngathi impela ngeke ngongekholwayo kwakungesikho kwabangakholwayo kungokwabakholwayo impela ngempela kwakungesikho akuthukelwanga kwabangakholwayo bathukela kulabo abakholwayo uJesu yafika khona impela osukwini lokungakholwa akuzange kumyekize wavele nje washumayela waqhubeka ngqo ngokufanayo nje uNkulunkulu wasebenza izimangaliso ngokufanayo nje kulelozwe elikhulu elifundisiwe siphilezwe elikhulu elifundisiwe namhlanje lichaza izakhi ezincane amathomo futhi lenza amabhomu kanjalo njalo futhi lindizela enyangeni nosomkati nayo yonke enye into emhlabeni jikelele lokho kuqinisile senza lokho lokho kuhle kodwa noma kunjalo kunabantu abakhola ukuthi lowo mpapathize kamoya ongcwele uyafana nje njengoba wawuhlala unjalo bakwazi ukuchaza kodwa bayazi ukuthi banawo lokho yilona kuphela kuyiyo nje udinga ukuba uchaze ngoba nje uma unawo amen amen kusho ukuthi makube njalo angizishono kimi uamen kodwa nje ngiyalithanda izwi malibe njalo ngiyazi lokho kuqinisile uNkulunkulu zenza yena abelula kakhulu ngakokuthi uvele nje ayothi ngqu phezulu ungaphezu kwa se abahlakaniphile bakhaliphe kakhulu lobo buchopho obuncane bekilati niyazi bakufanisile konke akukho ngabatshela khona ngakho izwe alikwazi ukuvuka ilanga alikwazi ukukhanya izwe alikwazi ukujika ngaphandle kolwazi lwabo ngakho yebo kodwa uNkulunkulu vele nje ahambe ngqonga phezulu phezulu kwabo futhi abayeke nje bahlale lapho yilondlela nje abehlale enza ngayo yebo mnumzane kusukela lensi mina yaseyideni uMesiya waprofetwa ukuthi wayezofika inzalo yakho iyakuchoboza ikhanda lenyoka nekhanda layo liyakulimaza isithende oh he kwasho abaprofeti bambona ngaphambili futhi basho khona impela nje ayezoba yikho lapho ayezozalelwa khona ukuthi wayezozalwa kanjani ukuthi ihlobo luni lomsebenzi ayezolwenza ukuthi sasiyoba yini isibonakaliso sakhe sobuMesiya umpalo wakulayinisa nje kuze kuyophuma ne kodwa siyazi mazenkolo babekufanisile konke indlela yabo futhi bamkhethe ngamakhulu amamayela kodwa kazange afike ngokuphambene nezwi wafika ngokwezwi kodwa abamemukelanga ngani na ngoba akafikanga ngendlela ababecabanga ukuthi ufanele afike ngayo ileyo ndlela impela abagetsha ngayo nawo ileyo ndlela abagetsha ngayo Moses ileyo ndlela abagetsha ngayo kusukela konke phansi onyakeni bayethileka ukubona ubulula bukaNkulunkulu yenza into ethize yebo uNkulunkulu zifihla lapho futhi nje weqa phezu kwabahlakaniphile nabana kuqoda ngoba mkhulu kakhulu yebo thatha izinto ezimbini zihlangana kanje futhi uma zedlulana niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na yiloo ndlela uNkulunkulu angenza ngayo angabalula kakhulu angaze aqale kakhulu komunye umuntu bangaze bangabe basakwazi ngisho nokuthola ukuthi ukuphi amen ngiyakuthanda lokho ngiyajabula akwenzeka leyo ndlela khona-ke ngingakwebukela ngoba kunomunye umfundaze engingeke ngazi ukuthi ngenzeni ngawo kodwa akwenza kwabalula kakhulu abantu abanjengami bakwazi ukuqonda noma bakukholwe ngakho ngibonga kakhulu kalokho manje uMesiya washiwo ukuthi wayezofika kanjani ukuthi wayezozalelwa phi ukuthi wayezokwenzani ukuthi inkonzo yakhe yayizoba yini nokuthi wayezofika ngasikhathi sini kodwa ngesikhathi afika ngaso labo befundisi nabafundisi bezenkolo bangalolo suku babe namasiko amaningi kakhulu futhi bacabanga impela nje ukuthi wayezofika kanjani umfarisi uthi eke aze afike uyoba kumfarisi umsathu suthi umpetho hayi nalesa sikejane sabazenzisayo uyoba kumsathuzi wena umefika wayeke sikho kokubili akazange acele okwabo uNkulunkulu akadikekanga ukuba acele okwabo ingxenye yokuhlakanipha kwabo ukuthi ithingela kanjani indodana yakhe wakuthuma ngendlela athi wayezokwenza ngayo ufika ngokwe futhi waletha futhi uma ukhuluma ngomesiya wabo emanyezelo esitebeleni phezu kwenqaba yomquba endlini yamankomazi yokukhweza izimpahla ngabe zikejane ziphucukile zabafarisi abazenzisayo abazenzisi babukhakhi bebheke into njengomesiya wabo ukuba azongena esitebeleni na awu kwakuyini na kwakungujehova ujehova mncane ekhala njengengane babeka mlindela yini lokwajehova osabekayo owaduma kwezulu ehla edabeni yasasinayi wavuthisa intaba ngomlilo wavula ulwandle lubomvu waba yigane esitebelani na Oh lokho isenze yabo ezenkolo yayingenaki ukugwinge lokho qabo impela hayi umesiya wabo bathi nxa uNkulunkulu ethi umesiya bokungenaki ungabazeka uyokwehlisela phansi imihubhe yasezulwini uyoba nesibingelelo esiyisaluthi esezingelosi eziyizigidi eziyishumi zehla uyofikela ngqo ethempelini uMose yasishiyela lona noma uSolomoni yasakela lona lapha futhi uyoza qonde ngqo kuleli thempeli futhi uyosemukela khona lapha ngomphristi wethu omkhulu esimkhethile indoda yakithi induna wakithi omele uhulumeni kumbe noma ngabe kuyini uyoza kuye bese ethi sengifikile ngilapha yimi lo ngingumesiya awusangiboni na yabo umhubhe uyakwehla ngivela ezulwini yileyo ndlela ababekufanekise ngayo ngenkathi efika wayesendlini yokukhweza izimpahla wazalwa ngumama nobaba owayene nemuva lokuzalwa ngaphandle komshado kukho kwakubonakala kunjalo njengoba babecabanga esonke ngezimbeleko zakhe bangitshela yayisuka ejokweni lenkabi lowo ohluphekile uNkulunkulu wadala amazulu omhlaba futhi wenza yonke into ngokristu ujesu futhi lapha kwakunguye impela umdala uNkulunkulu owenza iwona impela amazulu nomhlaba elele esitebeleni esixhekekeli sotshane obomile ayebudalile qobo lwakhe umdala wamazulu nomhlaba wazithoba ukuba abe ngophansi kunabo bonke ophakeme kunabo bonke eba ngophansi kunabo bonke yilokho okwamenza uNkulunkulu yilokho okwamenza waba yilokho ayeyikho yabo wazithoba umuntu wayengena kukwenza lokho ubeka umuntu phezulu nike nje umtonzo omncane enhlanganyelweni kowethu ungeke wabanga kuye yilokho kuphela okukhona kukho ungumfana nje ukukhumalise kwexoxo lidla inhlamvu ubungeke wenza lutho ngayo kodwa yabo kodwa uNkulunkulu angazithoba ngoba mkhulu kakhulu ungaphambili lekwa lokho esikubiza ngokuthi kukhulu ungakunika icala futhi mkhulu kakhulu ungangokuthi angazithobi Ngiyakubonga baba wamazulu nomhlaba ukuthi uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphileyo nabakunokuqonda. Njengoba ngishilo sicaza isakhi iyathomba futhi ngeke sakuchaza ukuphila okusedlebeni lotshani yabo sihamba phezu kwabo yona impela into ememezela uNkulunkulu sihamba phezu kwesihloko sabo leyo into efanayo siyenza namhlanje yebo uNumzane bahamba phezu kwesihloko saloko okunguNkulunkulu esimweni sencwadi kunjalo futhi bemukele isivumo khona sithize somuntu noma umpeteshe sikundleni sakho uthengisa ngobuzulo bakho ngokudla nyana ngenxa yokuthandwa ngabantu nge banda eliyoni vumela nibe nezinele ziphunguliwe nezigindi bese linithumele emaphathini engxube vange yotshwala nezinto ezinjalo bese ke uzibiza ngomkristu ngiyakudabukela kunjalo kumbe sikho kunithethisa kodwa ngezinhlonipho zokumisaba uNkulunkulu nothando kunjalo ndidala into enjengaleyo buyelani kuNkulunkulu nebhayibheli lakhe buyelani eqinisweni levangeli ya livumele inhlangano ethize lisongene iqhele ezintweni zikaNkulunkulu na ningakwenzi neze lokho buyelani endleleni elule kaNkulunkulu yonke amadolo akho nje bese uthi Nkosi uNkulunkulu ngikhathala ukuthi ini ukuthi unginika kanjani khona kodwa ngilapha ngakho bekusesani ukuthi kwenzekani Ibani qotho ngakho ngishiseleke kakhulu kuninika khona kunoma nizokwemukela anidiki kulinda nilinde nilinde ayiko into njalo bathu Petrus akulubala amazi umoya ongcwele wehlela kubo abalizwe kunjalo Inkathazo yakho ukuthi asifuni ngokwenele, asifuni, asifuni ukuzithoba kunjalo. Ngalishumela lapho kunge kudala futhi kwakukhona inenekazi elajabula ngempela futhi lamemeza kwakukhona umfana odlala ibaseball edolobheni. Wathi Billy, bengimi ngaphandle ngikwazanga ukungena. Wathi bengijabulela umlenze wakho kwaze kwaqala lowo sifazane ukukhala futhi eqhubeka kanjalo. Wathi bonke labo bantu baqala ukutaziluka futhi baqhubeka. Wathi lokho nje kugijime kwaba ngamakhaza abantayo wonke umhlane wami. Oh, ngathi awukukhola lokho na. Wathi qabo, ngathi uma bengakwenzi bekuzokugijima kube ngamakhaza abantayo wonke umhlane wami. Niyabo, ngathi bengingeke ngazi ukuthi bengikhuluma kuphi, ukuthi bengikhuluma ngani. Niyabo, futhi ngakho wathi wayengumuntu omubi ngokwedlulele kwi-baseball futhi ngishintsha. Wathi awu, ubani ezweni owake wezwa ngento enjengaleyo na? Wayesonta enhlanganweni yebandla efanayo engiphuma kuyo. Wayesethi awu, bantu yomlayezo wakho ubukahle obukhuluma ngakho, kodwa ubani obengakuza na? Ngathi bekungesikho mayelana nokuza ngaleyo nkathi umoya mzwela ubulapho iwona owengamele. Niyabo, ngathi isikhathi sami sokuba ngithule uma efika. Uyabo, futhi ungena phakathi kwabantu. Wathi haha Billy, wathi uluhlange nje lokho kuphela. Ngathi awu, mhlawumbe ngiyilo. Ngathi uma ngiyilo ngingomunye wezinhlanga ezijabule kunazo zonke wake wazibona. Niyabo, ngase ngithi ngi. Wathi awu, ngifuna ukukutshela. Ngakhuluma naye ngathi awusho nepaki ye-baseball ayikude nendlu. Ngathi yini le ezweni eyayenzeka lapha yango bonke busuku na? Wathi sengathi ngabe ukubonile. Wathi ngibazi uCharles Nolan, ngiyasho amadoda abathathu ebayisini futhi waxuxuma njengakho konke. Ngathi awu, nina sikejane sabagingqika abangangcwele, angikaze ngiwuze umsindo onje empilweni yami. Ngathi ukuba ngangilavu ngangingeke ngisho kuningi kakhulu ngakho, ngangiyoma nje futhi ngibuke. Wathi wena manje awunendaba ne-baseball kakhulu impela. Ngathi impela qha. Ngathi anginendaba ne-baseball ngakho angiyikhathalele. Ngathi ukuba bengiyikhathalele bengiyokwenza ngendlela efanayo owenza ngayo futhi ukuba ubukhathalele uNkulunkulu wami nokufika kwenkosi uJesu namandla kaNkulunkulu ubuzwa kwenza ngendlela efanayo ngenkathi ubuya ngcwele utheleka endlini. Kuye ngokuthi hlobo luni lukamoya okuwe ukuthi wena uzenza ngani impilo yakho izondla ngokuthize. Ngase ngithi ungabi yinqelihle izidumbu ezindala zesipucu esidala sasemhlabeni zondle ngezinto zasezulwini izwi likaNkulunkulu. UJesu wathi akusika sodwa umuntu ayakuphila ngazo kepha ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu zondle ngezwi lakhe. Ngakho-ke ngenkathi uJesu efika babenakho bekufanekise kahle baze baba naye emkhulu kakhulu. Abakwazanga ukubona ukuthi kwakungenzeka kanjani ukuthi umuntu omkhulu njengalo angake aze azale lesitebeleni. Abakwazanga ukubona ukuthi umuntu omkhulu njengalowo ake aze abe lula kanjalo. Yileyo nto efanayo namhlanje abantu cabanga ukuthi inkolo, inkolo yamaKristu izofanele ibe nebandla elikhulukazi, indlu enkulukazi, yokani elinamapayipi elikhulukazi, lesigidi samadola, izihlalo zasesontweni ezinesikhumba esifana nesevukuzi. Wake waba se-Ireland na senake namqaphela uPatrick Ongcwele, nina amakatolika enambiza ngekatolika na? Wayethi nje akafane kakhulu njengoba nginjalo. Ngakho seleke nakhuphukela lapho na wayengenakho ngisho nokuphanyeka isithombe sokubethela sileke endaweni yakhe. Waphikishela ibandla laseRoma kakhulu ngakho konke ayengakwenza. Wayengavumeli ngisho nabantu ukuba bahlale phansi. Wayebavumela bathi vishosho phansi esinqanyini seplange elidala, hhayi iplange kodwa idwala esakhiweni, isakhiwo sakhe namanje sizami lapho. Wabafundisa ubhapathizo kamoya ngcwele, Francis Ngcwele noNgcwele nalabo baguquli abakhulu basekuqaleni namadoda emuva ngalezo zinsuku ukuthi awufundisa kanjani ubhapathizo kamoya ngcwele, ukuthi wenza kanjani uMathila Ngcwele, uIrenaeus, lawo madoda abakhulu afundisa ubhapathizo kamoya ngcwele. Engabavumeli abantu bawo batsho komale futhi bahlale bazungeze esikhumbeni sifana nesevukuzi lezinto ezinjengesizenzayo namhlanje. Kepha nokho sibiza lokho ngokuthi ibandla eliphumelelayo. umuntu ubiza impumelelo ngesinye isikhathi ngokuthi inkolo. Bashiya California ukuthi umuntu akasuye okamoya aze abe nezimoto eziphambili okadile akabathathu. Ngowami umbono lokho kungalenkathi yaqhela kuNkulunkulu kunjalo. Ibandla lePentecostale namhlanje liziphatha ngokwehlukile ngempela kulokho ibandla lePentecoste lase kuqaleni elalikwenza. Ngangikhuluma kwiChristian businessman ngesinye isikhathi ezansi lapho. Angazi ukuthi baze bangibuyisa kanjani. Ngiqakele ngoba bayangithanda. Kodwa ngibatshela nje lokho engikwaziyo ukuthi inkosi iyakusho. Angikusho ukuba ngikhaliphe. Uma ngikwenza ngidinga ukuba phansi lapho eyalitshare. Ngikusho ngoba ngibathanda. Ngiyabahlonipha. Ngobunye busuku ezansi lapho. Befakaza phambi kosomabhizinisi bomhlaba. Bangaki okhathileka banabo nokuthi yini ibhizinisi labo elincane. Ngathi lawo madoda akufuni lokho. Atshele ngokuzithoba kukaKristu. Ngathi lehluke kakhulu ebandleni lasePentecost lasekuqaleni. Bathengisa ngakho konke babenakho futhi baba babofu futhi baphuma beshumayela evangeli. Ngathi ninabani nizama ukubanisha ukuthi niphumelele kangakanani ukuthi ninokungakanani. Hayi ukuthi ninokungakanani kungakanani eningakususa. Ngacabanga lo mfo izolo ebusuku ekhuluma ngene efanayo. Umfoti mnano tizo pele kwa sitewa sa Chicago wa suguma. Wati mfoti prenemi gitando kubize sala sako. Ngati sibize. Waseti ilapo ibanda lenza kone iputa. Ngati umaya ngele wenza iputa. Ngege. Wati lalenza lapo. Uyabo gitati kufuga kuchushwa. Babenge nakaya abagaya gulu. Ngati imbele ngele kakulukulu. Baseke beya ndao zonke. Mesakaza evangeli. Goba babenge nayo enge indawa bangaya guyo. Ungego wamehlula kulukulu. Yabo mnumzani. Kulukulu wapele nje watengisa kako gongo kwa kupansi kwabo. Ngako babenge ndao bangaya guyo. Futi nje babe hamba beshumayela ndao zonke. Indela kupelo kulukulu. Ayenga batu. Cholelo kuba baya kuyo. Ngamhlanje sithanda ukufuthelanisa phansi. Niyazi futhi sihlezi ngokuthokomala. Futhi uma umeluseshe noma yini singayithandi kwi-assemblies bese sithuthela kwabakamunye. Umeshe noma yini singayithandi awu ekugcineni siyophethela kwi-baptism noma i-presbyterian noma kwenye indawo lapho esingenza khona noma yini sifuna ukuyenza. Yilokho, yilokho-ke lowo yithina bese ke sizibize ngamaKristu. Nifuna kunye. Nivotela umeluzi wenu, inqaba yenu, ebandleni lenu, futhi uma nikwenza, nifune isifundiso esikhulu esiphucuzeke ngokuphakeme kunazo zonke, ukuze nikwazi ukutshela omakhelwane. Umeluzi wethu unesiqu sobudokotela, udokotela wethu sibanibani, oh he, niyatheta kuNkulunkulu, nina, uNkulunkulu uzembule ebululeni. Lelani, lokho kwakukukhulu kakhulu kulabo abaphakeme, abantu abafundiswe kakhulu kwezemfundo, abantu abafundisiwe bangalezo usuku, uNkulunkulu ezifihle ebululeni, enganeni encane. Kusisani, ngathi bembethela, oh, lokho kwashaya isipikili, minyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyadlula, ngale ntambama, babethela inkosana yokuphila. Ngathi labo baphristi abakhulu, ababemangele ngenkathi bembona enza izimangaliso azenza, futhi bazi ukuthi waxeka izinhlangano zabo. Wabawundula, wabathintutha isikhumba sasuka kubo, futhi wabatshela ukuthi babengelutho kodwa isikejalo sodevil, futhi phendukani. Futhi ba uNkulunkulu akakwenza kulawa matshe, kwasho Johane. Akavusela u-Abrahama abantwana, ningacabanga ukuthi ningabantwana bakaNkulunkulu ngoba uzalwa uyiJuda. Futhi ngakho mo, wathi, wababiza lapho ngokuthi, izinyako tshanini, nayo yonke into. Kwasho ukuthi ngenkathi emi lapho esiphambanweni, bathi manje, uma uyindodana kaNkulunkulu, uma uyindodana kaNkulunkulu, ungehle yini esiphambanweni futhi sizokukholwa. Yabo, izinto ezifanayo. Ngenkathi babengacabanga ngale ndoda yenze isimangaliso, khona ke babengenaku kuphika lokho, kodwa ukumbona ema lapho, yena impela uNkulunkulu wokudaliweyo. Manje ngiyayazi lenkambiso esimoteni namhlanje bazama ukumenza omunye umuntu thize, kodwa wayeke suye omunye umuntu, kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe kunjalo. Namhlanje inkambiso yesimoteni yathi wayengumfundisi omkhulu, wayengumprofeti, wayengumfundisi omkhulu, futhi wayengumprofeti, kodwa wayengaphezulu komfundisi, wayengaphezulu komprofeti, wayengunkulunkulu, engengaphansi ngalutho kuNkulunkulu. UNkulunkulu wayekuKristu, enza kuba yizo libuyisane naye. UJesu wathi, akusimina owenze lezi zinto, ngubaba wami, futhi uhlala kimi, ngubaba kimi, wayengunkulunkulu ebonakalisa enyameni omnye wesifazane wesayithi yamakristu ngiyaxolisa bengingakuhlosile ukubiza lelo gama manje ngiyaxolisa ukuthi ngishilo lokho kodwa wathi kimi wathi mnumzane Branham ngiyakujabulela ukukhuluma kwakho kodwa wathi uqhosha kakhulu ngojesu ngathi ngiyabonga uma kuyilokho kuphele ngikwenzayo lokho kubi kakhulu kakhulu ngathi khona-ke nginesiqiniseko sezulu ngathi ngifisa sengathi ngabe nginezinye futhi izilwimi cishe eziyisigidi ukuba ngiqhoshe ngayo wathi awu umenze into angesiyo ngathi uyiye yonke into kimi wazathi awu manje ngingafakazisa kuwe umenza unkulunkulu ngathi wayengunkulunkulu uma wayengesuye unkulunkulu ungumkhohlisa mkhulu kunabo bonke izwe eselake laba nabo ngathi wayengunkulunkulu akasilele ngalutho kunkulunkulu igazi lakhe uqobo lalingunkulunkulu sisindiswa ngegazi likankulunkulu wayengesile ijuda kanjalo wayengesuye owezizwe ubulili besilisa buveza inhlayiya yegazi udokotela uyakwazi lokho isikhukhukazi singazalela iqanda kodwa uma singazange sibe nenyoni yeduna ngeke lichamisele alizaleki kunjalo niyabo line inkamuza legazi livele ebulilini beduna futhi kulelo daba ujehova unkulunkulu wayeyisilisa wadala ingamuzane legazi kumariya nani bantu abangamakatolika nimisa ngomama kankulunkulu wayengaba kanjani ngumama kankulunkulu futhi unkulunkulu ungongenasiphelo futhi uphakade na wayengesuye umama kankulunkulu wayengumshini wokuchamisela unkulunkulu awusebenzisa ukuletha intetana yakhe lapha impela kodwa wathi wayeyiqanda na qabo mnumzane wayeyodingeka abe nomuzwa manje-ke buke ukuthi umenza ini unkulunkulu wayengodalwe ngokoqobo unkulunkulu unkulunkulu wakudali weyo edalwa ezimweni zomuntu unjalo impela futhi ngentathi enza wathi ngani ngingafakazisa kuwe ngebhayibheli lakho uqobo ukuthi wayengelutho kodwa umuntu ngathi kwenze wasethi ngenkathi yena kujohane ngcwele ishumi nanye wehlela kuyovusa ulazaro wasethi ngenkathi ehamba ibhayibheli lathi wagala izinyembezi wasethi wakhombisa ukuthi wadingeka abe ngofayo kungenjalo wayengeke akhale izinyembezi ngathi lo mpikiswane encane kulo msobho wenziwe ngethunzi lenkukhu ebulawa yindlala ngathi ungazami ukungitshela lokho ngathi ngifuna kukutshela into ethize ngenkathi ehlela lapho ethuneni kwakuyiqiniso wakhala izinyembezi wayengumuntu ekhala izinyembezi kodwa ke ngenkathi ebamba owakho mncane umzimba omncane ndawonke wathi lazaro phuma nomuntu kwasekuyizinsuku ezine efile wama ngezinyawo zakhe wabuye waphila lokho kwakungaphezu komuntu owayengabiza ofileyo lowo kwakungunkulunkulu endodaneni yakhe kunjalo impela okuyiqiniso ngenkathi ehla isuka entabeni ngalobo busuku elambile efune into angayidla wabuka kulowo muthi futhi akangathola lutho angaludla wayesewuqalekisa umuthi lowo kwakungunkulunkulu elambile kodwa ngenkathi ethathe amapesikiti amahlanu namaqathi amabili enhlanzi wayesepha izinkulunkwane ezinhlanu lowo kwakungumtyalo unkulunkulu endodaneni yakhe wayengumuntu elele ngemva kwalowo mkhumbi ngalobo busuku ngenkathi odevele abayizinkulunkwane eziyishumi basolwandle befunga ukuthi babezomminzisa lowo mkhumbi adlana ushukunyiswa njengesivimbo sebhodlela phandle lapho wayengumuntu elele lapho elele buthonga amandla ayephumile kuye kodwa ngenkathi ebeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yokudonsa useyili isikephe wabuka phezulu wayesethi thula nithi du nemimoya namagagazi kwamlalela lowo wayengaphezu komuntu lowo kwakungunkulunkulu ekhuluma ngaye wayengunkulunkulu muntu bakwazanga ukukubona futhi eziphambanweni bathi uma indodana kankulunkulu zisindise washo isela kuye futhi uma ungumesiya yehle siphambanweni sikhombise uma inkosi yabajuda uma uyiyo lokhu yehla futhi sikhombise yabo lokho kwakuyoba ngukukhombisa igunya unkulunkulu wayezithoba ebululeni ethathe isimo sokufa unkulunkulu isimo esiphakeme kunazo zonke sokuphinda siba ngesiphansi kunazo zonke saqalekiswa ngokuphinda isoni ukuba sife ukuveza ukuvuka unkulunkulu ezifihle ekufeni ukuzikhombisa yena ekuvukeni Kulukulu, zime ziphakeme kunazo zonke, ukuphila kuphakade, kwenza umuntu umzimba wakhe uqobo ukuba ahlale kuwo, ubantu ngokuphila kuphansi kunakho konke kokuphila, isidalo singumuntu, siqalekiswe nguNkulunkulu, futhi ethathe isiqalekiso, sibe phezu kwakhe uqobo futhi afe, ezifihla kulezo zifundiswa ezinkulu ezifundisiwe. Ngathi devele bedlisela lapho, futhi bamboza amehlo akhe ngendwangu, base mshaya phezulu ekhanda base bethi manje thina bangitshele ukuthi wena nguprofeti profeta manje futhi uzitshele ukuthi ubani okushayile sizokukholwa bedlulisa induku omunye komunye akazange awuvule umlomo wakhe ngenkathi bempimisele ebusweni bamsuthula intshebe engagcwala izandla bathi ho uma lokho udevele wathi uma lowo bekungunkulunkulu simtholile yilokho kuphela ho mbukeni lapho nokho wayengunkulunkulu ngenkathi enyuka ake sithathe kamera yethu futhi siyibhekise muva kuleyo ntambama emnyama eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule kule ntambama. Bukeni nyukela qumbeni ngiyakuzwa ukugqugquzela kuyini na isiphambano esidala esimigoxigoxi senyukela emmangweni sidula siphuma namanyathela negazi omthwali lapho sibhampa phezu kwalawo madwala lapho sehla kumgwaqo ngibuka wonke umhlane wakhe ngamachashaza amancane kuyo yonke leyo ngubo endengenamthungo uNkulunkulu wokudaliweyo ethwele sona impela iziphambano azidalayo. Lapho ikazi lika Emmanuel seliqale ukubonisa umhlane ngamabala lapho enyuka equma lawo machashaza aqala ukuba makhulu eba makhulu khona manjalo onke yangena kokukodwa okukhulukazi ukusaphazeka kwegazi futhi ingakwe yakhe emincane ethobili imilenze engezela amandla baqala ukuphimisa bakuyini na wayethi sehlombe lakhe amandla akhe obuntu kwakuyini lokho na uNkulunkulu uNkulunkulu ezifihle ebulule lowo kwakunguNkulunkulu ethwele leso siphambano lapho wenyuka equma ekhubeka lapho ikazi likhophoza kuye wawo Simoni wasiqubule siphambano ukuba msize ngaso lapho enyuka iquma udevele wathi uyazi ukuthini wathi sengiyazi manje akasuye uNkulunkulu ngiyazi akasuye ubengeke neze akwenza lokho sengimtholile manje senginqobe wonke umuntu sengimtholile ngakho ngiyazi lowo akusuye uNkulunkulu ngakho wathumela inyosi yokufa ukuba imtinyele futhi lapho inyosi iqala ukububuza ngakuye niyazi izinyosi izilokazana ezinezitinyele nokufa kunesitinyele kodwa niyazi uma isilokazane asike sitinyele kujule sidonsa isitinyele saso siphume ngakho uma sike zagqilisa kwehange kumuntu umuntu ojwelekile ukuba wayekade kumuntu ojwelekile nje umprofeti wayetinyele umprofeti abaningi futhi wafa kodwa ngenkathi etinyele lowo walahlekelwa yisitinyele sakhe akabange saba naso isitinyele yemvoloko uNkulunkulu wayigqilisa kwehange inyama yakhe kuEmmanuel futhi wathi onta izitinyeli zaphuma ekufeni iminyakeni embalwa kamuva ngenkathi babezobulala omunye wabapostoli bakhe uPawulu ongcwele omkhulu wathi azilunga wayesethi ho kufa siphi izitinyeli zakho na thuna kuphi kunqoba kwakho na kodwa akabonge uNkulunkulu osinika kunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu yebo mnumzane ukuyini na uNkulunkulu wazithoba. Oh, ngenkathi umuntu ona wawela igebe likhulu libekwe phakathi kwakhe noNkulunkulu eshiya indlela yakhe muva kungekho lutho kwase kuthi ke uNkulunkulu wathatha isibambiso wanikela ngezibambiso futhi wasemukela manje ke uma umuntu ebezokwemukela lesi sibambiso sibe esendawo yakhe khona ke ubengawela abuyele enhlanganyelweni noNkulunkulu njengoba ngishilo ekuqaleni futhi manje ke iminyaka bebehamba ngegazi lezimbuzi nezivu nezilwane zazingenaku sisusa neze isono lalisi sibekela kuphela isono kodwa manje ke kwenzekani na kwenzekani na ngolikusuku nakho kufika into ethize yayikwazi ukususa isono ikazi lendodana yakhe uqobo futhi yasusa isono manje lapha kuke kudala manje angizukwazi kungahle kube khona ososayense behlezi lapha ngizophawula ngizokubiza ngento ethile nje akusho khona lokho Nhlobo kodwa ngizosho sasivame ukuthola njengelincane lilodo econsi lika inki elilula uNkulunkulu angazifihla kulokho yabo uma kuyiconsi iconzi lika inki labifanele libe into ethize ngaphambi kokuba libe iconzi lika inki ake sibone ukuthi liyini uqala iconzi uinki liyini na ngamakhemikhali izithako zemvelo silihlakaza silibuyisele muva lavelaphi na awu wena uthi manje ke emanzini alo leyo yi-H2O indlela yokubumbeka leyo yingxenye yalo manje ke linekhemikhali kulo lombala wavelaphi umbala na manje munye kuphela umbala ongowasekuqaleni nalowo ngomhlophe siyakwazi lokho yonke eminye imibala yenziwe isukela komhlophe ngakho manje ke siyajola lize lafika kanjani na leli lize lavelaphi na manje asililandele muva into yokuqala uyazi awu awu wena uthi liba yi-esidi ukusuka kwi-esidi bese liba yini na into elandelayo liyabuya awu wena uthi bese liba lelisuka ekukhanyeni yini ukukhanya na kuza kumamolekuli imisuka eminingi kakhulu funa nje asithi imolekuli umsuka wodwa umsuka wesine umsuka wezishiyagalombili uhlangana ndawonye bewase wenza i-atomi lilodwa iphindaphindwa ne-atomi lesine iphindaphindwa ne-atomi lesithupha manje ukuba bekuyi-atomi lesine uphindaphindwa ne-atomi lesihlanu belingamhlophe kwenzeke wabange lesithupha yini enqumo lokho na ngizitholaphi isithako ikhemikhali ndawonye ukwenza lowo mbala u-inki omnyama niyabo kulungile konke kubumbekile manje ke lavelaphi na ladingeka livele kwenye indawo ethize ladingeka livele kumdali ngoba ngokudaliweyo okudaliweyo kuzofanele kuvele kumdali ngakho manje ke lifika ku-inki lalingele nhloso lingabhala ukuxolelwa kwakho lakwazi ukubhala uJohane wesithathu ishumi lesithupha futhi lisindise umphefumulo wakho bese kuthi ke futhi lalingabhala ukulahlwa kwakho futhi likuthumele egumbini lokufa lilapha ngenhloso manje yonke le minyaka selibe yilokho ebeliyikho lanqunyelwa yinto ethize ukuba lenziwe libe yilokho eliyikho manje uyoke uze ulibuyisele kanjani emuva lapho na bathibize into ebiza ngokuthi isisu samabala iblish ninabesifazane niyasisebenzisa iclorox manje nginomqomo weclorox ihlezi lapha futhi ngiconsisela lelo conzi lika inki kulelo bhakede leclorox manje thola umbala wakho kwenzekeni kuwona kwenzekeni na into yokuqala eyenzile ushaye amanzi washaya iclorox leso sithako imikhemikhali besisikhulu kakhulu saze sawuthumela le emuva ngeke wabona intuthu yawo noma lutho lunye usuhambile awusaphinde ube khona ngoba uphenduke wabuyela endaweni yawo yasekuqaleni ukuya lapho uvela khona futhi manje lonke impela ikazi likajesu kristu elikwenzayo esonweni ikazi likajesu kristu vuma isono sakho phezu kwekazi likajesu kristu liyashiya lifake olwandle lokukhohlwa nokuthi singaphinde sikhunjule simelene nawe nhlobo manje liphi ibandla namhlanje bazalwane uma sizalele ukuba sibe amadetela kankulunkulu na nojesu qobo lwakhe wathi uma umthethe wakini uqobo wathi ningonkulunkulu onkulunkulu abancane benokulawula umhlaba wathi uma bebiza labo konkulunkulu eleza kuwe izwi likankulunkulu okwakungabaprofethi izwi lenkosi liza kumprofethi futhi uma nibabiza kankulunkulu ningilahla kanjani mina ngecala wathi uma ngithi ngiyitetela kankulunkulu na manje ukuba kazi lezimbuzi nezimbuzi lalinganika amandla uMose ukuba aphumele lapho ngokuthuma kukaNkulunkulu futhi elula leyo ntonga futhi athi makube khona izibawu wena ezwi likaNkulunkulu futhi wakhuluma lelozwi futhi ngenkathi kwenza laba khona livela emcabangweni kaNkulunkulu izwi umcabango ozwakalisiweyo futhi ngakho ke ngenkathi uNkulunkulu ekucabanga futhi wawufaka emqondweni kaMose futhi wawukhuluma uba izwi noMose waphenduka wayesebuyela muva mhlawumbe kungekho sibawu ezweni ehoreni kusukela ngaleyo nkathi mhlawumbe eyodwa empukane ehlaza endala kuqala kuzungeza ibubuza Go half hour kwase kukhona amaphondi ayishumi isikwele sisoda sayathi Kuyini na izwi likaNkulunkulu elinokudala lakhulunywa yizindebe zomuntu ofayo uNkulunkulu usebenzisa abantu uNkulunkulu wayengasebenzisa ilanga ukuba lishumayele ivangeli uNkulunkulu wayengasebenzisa umoya ovunguzayo ukuba ushumayele ivangeli kodwa uNkulunkulu wakhetha abantu ukuba bashumayele ivangeli
What's the matter with the church today? There's something wrong.
Kukhona kungalungile umbono wami. Asizinga lobo buqotho entweni efaneleyo. Ngaloko uma uNkulunkulu wakwazi ukwenza lokho ngekazi lenkunzi izimbuzi nezinkunzi elalimboza isono kuphela futhi lenza inhlawulo ngesoni kodwa isono sasise lokhu silapho kuphela lemboza ngaphezulu yini engakwenza ngekazi lendatana yakhe eliyeka isono na futhi uNkulunkulu akakeqizanga kodwa wadala igazi elisusa sonke isono Nomago, ushumi nanye, amashumi amabili nane, noma yini nisho kulentaba, ngubuleka, futhi ningangabazi enhliziyweni yenu, kodwa nikholwa ukuthi enikushilo kuzofezeka, ningaba nakho enikushilo, liphi ibandla lePentecoste namhlanje na? Amen! Aniqondi ukuthi leso esivunyiwe, isono esivunywe ngokweqiniso, kuyeka isono. Uma kungekho kuyekwe kuso kwakhe ibhiji ngaphesheya kwaleli gebe elithatha umuntu limbuyisele ebukhoneni bomdali wakhe futhi limenze indodana kaNkulunkulu Amen. Okholo yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Amen. Nakho lapho okholo. Ngiphithile ngithi kini, uma nithi kule ntaba ngikuleka futhi ningangabazi enhliziyweni yenu, kodwa nikholwa ukuthi enikushilo kuzofezeka, ningaba nakho enikushilo. Uduma kuNkulunkulu, nguNkulunkulu wami ezembule ekuthobekeni. Yebo, uNkulunkulu, ethathe isono esithobile, futhi esihlanza ngegazi lakhe, futhi esichathisela leso sono esivunyiwe kuleso sisu samabane eklorox isegazi lendodana kaNkulunkulu, futhi efake ukuphila kwakhe uqobo kulowo muntu ngompapathizo kamoya ongcwele. Bese ke uma sinompapathizo kamoya ongcwele wangoqobo, yini engalungile kithi na? Kanti umfanekiso ngenkathi uelitsha ewisa ingubo ende enzele uelisha, wathela kuphindwe kabili kwayo. Jesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza, nemikhulu kunalo eniyakuyenza, ngokuba mina ngiya kubaba wami. Yini engalungile bandla na? Manje nisibize ngoBelzebule ngemibono nezinto ezinjalo, suka emva kwami mfowethu, yehlale ziphambanweni yana evangelini. Asidinga ukuzifanisa nomunye umuntu kungani ningathatha ukuzifanisa nomunye umuntu na kungani ningathatha omunye umqondo amanga ngalo na kanti izibhakabhaka zigcwela amandla angoqobo ePentecoste yenza uzilisa noma uzifazane indodana noma indodakazi kaNkulunkulu ambuyisele bukhoneni bukaNkulunkulu Amen nakho lapho ukhona uNkulunkulu ezembule kuzithobeni izofanele nidede emicabangweni yenu uqobo izofanele nivumele umqondo owawukuKristu ubekini Izofanele lihlale lapho kuze kuthi zonke isono sobasaba zonke isono sokungabaza sesihambile enhlizweni yakho futhi uma ulapho futhi uNkulunkulu engakuthathi futhi ayeke izono zakho futhi akuthumele bukhoneni bukaNkulunkulu kukhona kungalungile ngesehlakalo sakho ngikatshela ukuthi zingaki iziqu zikaDokotela nazo ukuthi uyibandla elikhulu kangakanani inhloboni yesonto elikhulu ongowakulo zingaki izinhlangano noma ngabe kuyini akuhlangene ngalutho nakho izono zakho zize zivule ngiyafuthi zibe segazini lika Jesu Kristu. Umi umsule indatane zalo ngokusha lendodakazi kaNkulunkulu lokuphila kukaNkulunkulu kukuwe ukukhuluma izwi lokudaliweyo lentaba mayinqukuleke futhi izokunaka. Amen. uNkulunkulu ezembule ekuzithobeni. Ucosha labo uhlobo olungenamfundo ucosha labo izinhlobo abazokholwa nje yilogo ngiyakubonga baba mtalo amazulu nomhlaba ukufikile lokhu kwabahlakaniphile nabanokuqonda ijeziziwe futhi ishayiwe ngeba thina sathi ijeziziwe ishayiwe impela nguNkulunkulu ngepha yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu iclorox yafika yacotshoza ngobubi bethu izijeziso sokuthula kwethu sasiphezwayo nangemivimbo yayo siphilisa wethina yezani la yazi thoba waze kwaba sekufeni lelo sihlanu lukagudu ntambama ukuze ivuke ngesonto lephasika amen ukuphinde ithumele umoya ongcwele phezu kwebandla nokuphindwe kabili kwawo ukuze senze izinto ezifanayo ezenzayo eyazenzayo Yethembisa lezi zibonakeliso ziyakubalandela abakholwayo nokuthi siqhela kangakanani kuyo ngamasiko ethu nakho lapho okhona uNkulunkulu ezifihle kuzithobeni ezembule emandleni yileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo lolo uhlelo lukaNkulunkulu lokukwenza yebo mnumzane ukuze alethe amadodana awele leli gebe sengivala ngingasho lokho uNkulunkulu ezifihle kufeni ukuba fike futhi ekuvukeni ngifuna ukunicocela indaba encane ngayifunda kungekudala sengivala bathi ngezikhathi yempi yokuqala emhlaba ndangina abafowabo bakababa abadala lapho abazala bami waye kuleyo mpi abaningi babo babulawa Kodwa ndawena yodwa ngaleyo kathi babenanalo lonke ibutho lamasosha amabutho asemelika exozomelwe impi yamajalimane yayiwaxozomela nokudubula kwemishini gani nezinga nona ezinkulu nanoma yini ababenayo nokudubula kukambayimbayi noma ngabe kuyini kwakuwaxozomele awakwazanga ukuphuma futhi ayikho indlela yokuphuma kunebutho lonke lamasosha abhubhayo khona lapho ngoba ayemacala wonke ayenamabhanoyi engelokothe enyusa yodwa ayidubula ilahle phansi ndoda izama ukuphuma awu wona macala wonke nje kwakungekho lutho izibhamu zawo ezinhle zazehlulekile lonke isu lawo lokuphamba lezempi lalehlulekile ayevalwe izitsha yayingekho indlela yokuphuma kwakungekho lutho manje ke kugcineni isosheli lodwa lincane liyenyuka lathola ijube elifuywayo elinye lalawo majuba afuywayo andizela ekhaya lelo kwakuyilona themba lawo Abalomlayezo futhi bacabanga uma leli jube lifiyayo lingahle liphumelele kuphela futhi libuyele ekomkhulu elikhulu lapho ivela khona lingathatha lo mlayezo ijube lifiyayo lo mlayezo ijube lifiyayo elizithuke nalelo kwakuyiyona nto kuphela ayenayo elilula ijube lincane lifiyayo zonke izinto zawo zezempi zazehlulekile kodwa ayenelilula ijube elincane lifiyayo abalomlayezo aseubophela emlenzeni walo omncane aselidedela ngesibusiso nomkhuleko ukuthi lalizophumelela kusobala amajalimane alibone lelo jube elifiywayo elimhlophe lenyuka alidubula nayo yonke enye into inhlave yodwa yadabula ephikweni layo yashaya kwaphuma amaqubu enye yalihluthula ngasentanyeni yalo yanqamula isikikila salo enye yashaya umlenze wayo owawunomlayezo kuwo kodwa ijube elincane lifiywayo badla lalilokhu lindizile izama ukungenisa umlayezo lifanele kwakukhona impilo eyayisengozini ekugcineni imizabalaze yalo nokubhakuza eboyeni nokuphenduka nokundiza nokuwa futhi lawela emakama noma inkambu lapho amasosha lalikhona elinye isosha lalicosha lalibuka lo mfo omncane wathi lidutshuliwe wavula wabuka umlenze walo omncane emlenzeni walo omncane olimele futhi kwakukhona inothi balifunde inothi lalimbozwe igazi lakuba lalimbozwe igazi umlenze wafinyelela wathumela usizo masinya futhi kwasindiswa wonke amabutho amasosha kuba ijuba elincane lifiywayo lalingafinyelelanga onke lawo madoda ayeyobhubha inhlekelele njepho kwakuyoba yiyo kwakuyoba yinto embi kabi naleyo kwakuyinto enkulu kuba lelo juba elincane lifiywayo luyenze nakuba wabiza igazi lalo igazi lalo lalisemlayezweni Leyo bawuyinto enkulu kodwa ingesiwo uhafu njengokukhulu kwaze kwathi ngolunyusuku ngenkathi sono sasixozomele amadodana kaNkulunkulu kwakungekho mathemba yayingekho into ababengayenza onke amathemba lalingasekho kodwa nakho kufika hayi ijuba elifiywayo kodwa ijuba eminyakeni ngamakhulu ayishumi nezishiyagalolunye edlula ngaletambama ebululeni lalizalelwe emkhombeni lifa esiphambanweni kodwa lafinyelela ezulwini negazi lalo uqobo emlayezweni futhi lakhulula amadodana kaNkulunkulu ukuthi manje sesingabuye futhi sibe amadodana kaNkulunkulu namadodakazi kaNkulunkulu ukuba siphile ebungcweleni nobumsulwa ukuba siphile ebukhoneni bakhe ngibonga kakhulu ngalelo juba elehle livele egazibulweni elathatha umlayezo ukuthi ngangisekudingeni futhi landiza labuyele ezulwini nawo futhi lalinekazi yonke indawo lapho izono zezwe zazenze khona kodwa namhlanje ngikhululiwe ngikhululekile ngijabula kakhulu kepha nokho abalula bangakuqonda ngiyajabula ngingolula ngokwenele ukukuqonda anijabule ngalokho na anibongi ngani na uNkulunkulu ezifihla ebululeni iba ngeyazisayo nethukwayo sathi ithukiwe futhi ihlushiwe sasithibeza njengoba kwakunjalo ubuso bethu kuyo ngengesilo isosha elikhulu ababecabanga ukuthi yayizoba yilo yayingesiyo indoda eyiqawo lezembe ababeyibhekile kepha bayisithezela ubuso babo babe namahloni kepha nokho yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngenxa ububi bethu obuyini na ngumbulo izifihle bululeni uJehova eba ngumuntu ukuze afele abantu ukubuyisela umlayeze muva ngegazi lakhe qobo okudingwa nguNkulunkulu ukuthi intengo yase ikhokhiwe futhi sihlengiwe sinamhlanje ngakho konke ukuthoba udingi kuba ngokukhaliphile udingi kuba nemfundo kholwa yilowo mlayezo nje yizwi likaNkulunkulu nawe futhi ungasindisa futhi ube yindodana kaNkulunkulu ukuba ume ebukoneni bukaNkulunkulu futhi wenze imisebenzi kaNkulunkulu asikhothisa ukhanda ethi umzuzwana nje sisacela izibusiso zikaNkulunkulu ngalezi zinto ukukhona ngifuna ukulibuza khona namhlanje njengoba emisakazo uqhubekile namaphepha ngibona iphepha kuloku kuza lapho abebenza khona umdlalo indoda ejwele siphambano banazo zonke izinhlobo zezinto ekuseni kepasika yonke indlu yesonto izohlutshiswa ngeminduze amaaltare azobe egcwaliswe ngeminduze lokwatsha wephasika uthatha indawo izinkukhu ngiyamangala ukuthi lokho kuhlangene ngane nephasika lokwatsha isilwane singcolile ebusweni bukaNkulunkulu babenqatshelwe ngisho ukubadla noma babathinte ngesikhathi sephepheli nenkukhu into efanayo amatata kodwa nokho kwathatha indawo yokuvuka Santa Claus wathatha indawo kaKhisimusi. Oh hey, selifike kuphi izwe mngani na? Sikuphi na? Niyabona ukuthi sesishene phi na? Siqonde ngqo ngasemgodini kunjalo. Sixoxomelo yisono lezivumo kholo nemibhedesho kodwa izithunya zafinyelele eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiya kalolunge edlula ngalentambama okudingekayo kwafinyelelwa kukho. Indodana kaNkulunkulu yenziwe ngomfanekiso wenyama enesono yazalelwa emkhombeni ingenabuhle ukuba siyifise yengumuntu okuthukwa asiyifisanga sayisithebezela ubuso bethu Sizenza into efanayo namhlanje wena uthi ngingeke ngikwenze oh isimo sakho sokuziphatha namhlanje siyakufakazisa ukuthi wawuzokwenza ukwenza manje niyabo ngiyithatha indlela yakho ngokuzithoba na uthi inkosi uNkulunkulu angikhathali ukuthi kungibizani ngikhathali ukuthi kuyini sengiqedile ngesono angiyangisho ukuthi nibambi angisho ukuthi niyaphema niyaphuza kumbe noma yini kodwa anilikholwe izwi niyabo uma nilikholwe izwi thanini inkosi ngikathalo ukuthi kungibizani kungibiza ihlelo lami uma kungibiza iparty yokuthunga uma kungibiza iclub yami uma kungibiza ukuthandwa kwami ngabantu phakathi kwabangani bami ngikathalo ukuthi kubizani ngizokwemukela umlayezo waseCalvary ngizothobeka ngizozithoba kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke ngiyazi uma ngiyekele izinwele zami zikhule abesifazane bazongibiza ngefashion endala angikhathali ukuthi bangibiza ngani ngizoba yinenekazi ngitshela ukuthi ngibukeka sengathi ngiphaphathekile futhi ngifile kuKristu ngizokwenza besilisa ngikhathali ukuthi ngumpedesho ongakanani nezivumo kholo abazama ukugwaza ngakho kusukela manje uqhubeke ngemukela umlezo thobile kaNkulunkulu ngizowukholwa ngizohlala lapho izono zami zize zihambe ngizohlala lapho umoya ongcwele uzothululeke kimi ukukholwa kwalo lonke izwi likaNkulunkulu elilotshiwe wangethembisa lona futhi uma nginalelo gebe ngaphesheya lapho ibridge ngegazi lakhe elilungileyo khona ke ngingama njengendodana kaNkulunkulu ngilikholwa lonke ivangeli ngizokwenza ngikathanda kwenza lokho na ngiyathanda ukwenza lokho kuzahlukanisela njengamanje na uma ningathanda phakamisana isandla senu kuNkulunkulu bese nithi ngikhumbule mfowethu Branham lapho khuleka ngifuna uNkulunkulu ukuba akwenze uNkulunkulu akubusise kunjalo kulungile yena uyasibona isandla sakho Baba wethu osezulwini ukuzithoba ukuthobeka kokukholwa nguwe ukuthi wena uzembule kanjani ukuthobekini Ukuthi sithola kanjani kulezi zinsuku nazo zonke izinsuku ukuthi ibandla liyozithola likuleso simo Kunake uyoqobela phansi ngqo emseleni kungekho ndawo bese ucosha ukuthize ukugcobe ukuthi umele phansi futhi uyonqatshwa bese ke wehlulela izwi ngakho uNkulunkulu siyabona namhlanje ukuthi iminyaka engamashumi amahlanu umoya ongcwele oligugu abantu abazabe ukuwemukela ngemibhedesho kepha noko ukhiphenga amandla awo nobuzi bonakalisa kwawo abofisi kejane sikahlele sakheshela ngaphandle abantu abadelelekile bawemukela bawukholwa uzenze mkulu wena kubo nkosi futhi manje siyababona kwesinye isizukulwane bezama ukuba ngabazukulu kuNkulunkulu. Oh Nkulunkulu, into embi kangaka pho. Ngakathi abesilisa nabesifazane bangabaleka masinya baye ekuzithobeni kokukholwa ivangeli siphe khona Nkosi. Izandla eziningi ziphakamile lapha kulobu busuku, abesilisa abaningi nabesifazane, futhi Nkosi Nkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzobabusisa. Ngikhulekela ukuthi ngabo lobu busuku bazothola ukuthula kukaNkulunkulu kuleyo ngayinye yezinhliziyo zabo, ukuthi bazogcwaliswa kakhulu ngomoya wakho, ukuthi bazo oba nokukholwa ukuba benze izimangaliso, ukukholwa ukuba baphile impilo yokubesaba uNkulunkulu, ukuba baphile impilo mnandi kakhulu, ukuthi uma kukhulunywa kabi ngabo bangakhulumi babuyisele ngokubi, ukuthi bangaphindisela ngokwanga ekumukulweni, ukuthi bangaphindisela ngokuhle kokubi. Siphe khona Nkosi, yenza abantu babe ngabazithobile, yenza abantu ukuba bafike kwazini wena emandleni nasi sekuvukeli kwakho, kwangathi ukufa kwakho kungebe yize kithi kulesi sizukulwane. Siyakuleka manje ukuthi uzovusa ibandla lakho Nkosi, ulikhazimulise futhi lenze likhulu, lithumele ekhaya enkazimulweni. Siyazikholwa lezi zinto Baba, yenza abaningi lapha kulobu busuku abafuna uNkulunkulu ukuba bamthole kuleli hora. Sikucela egameni likaJesu, futhi amakhanda ethu sisawakhothamisile. Angazi manje noma beningafuna ukwenza esinye sinyathelo ngakulokho, uma ningathanda kusukuma bese nithi anginamahloni kuba ngisonta ngiyi-Methodist, i-Baptist noma i-Pentecostal noma ungaba yini, anginamahloni. Ngiyaqonda ukuthi ngithembele kakhulu impela kwengikwaziyo, kodwa ngikaze ngifike endaweni lapho engingathi ngokugcwele ngikholwe ivangeli eligcwele nokulenze lisebenze empilweni yami. Ngibone izinto ngikhola ukuthi zizethembiso, ngifuna ukulikholwa, kodwa yena wangitshela uma ngilikholiwe leli liyosebenza. Ngabe kukhona okungalungile kimi, alisebenzi. Ngizamile kulenza lisebenze kodwa likwenzi, futhi nginamahloni ngakho, futhi ngifune izo ukuba lazi, ngifuna abantu lapho ukuba bazi ukuthi ngiqotho, futhi ngilifuna empilweni yami. Ngifuna ukuba ngufakazi oqinisileyo kaKristu ngevangeli eligcwele, lizibonakalisa kahle empilweni yami. Ungama ngezinyawo zakho bese uthi ngifuna ukuba ngufakazi ukuthi ngifuna uNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise kunjalo. Niyabo uNkulunkulu wathi uma ninamahloni ngami phambi kwabantu, ngiyakuba namahloni ngani phambi kukaBaba. Manje njengoba laba bantu ayiPentecostali noma amaMethodist noma amaBaptist enalezi zinto eziqinisileyo, uma niwele lelo geba naze nazi okuyikho ukuthi nibe bukhoneli bukaNkulunkulu, indodana ehlengiwe nendodakazi kaNkulunkulu, nezibonakaliso nezimanga, hhayi ukuzenzisa kodwa impahla yangoqobo kaNkulunkulu, umoya ongcwele uvutha phakathi kwenu na? Ngikusho kule ntaba iyagudluka na? Niyakukholwa lokho na? Uma ingagudluki manje sekuyisikhathi senu. Ngiyacela ukuthi ngiyami, wena uthi awu ngama ngaphambili, awu uma ngempela ulambele uNkulunkulu yelokhu umile uze ufike, akukho ukuphela kuwo, wena uyaphikelela. Njengowesifazane waseSirofenike akazange amthathe uqhabo, waye kufuna ngempela usukulungele kuma na? Abanye futhi ngaphambi kokuba sikhuleke na?
That beautiful song he was
elocele limnandi wabethele iziphambaneni ngenxa yami, iziphambaneni ebethelwe lapho wafela mina. Ngiyawufuna futhi Branham, ngiyawufuna uNkulunkulu, ngiyawufuna ngempela impilo yami. Awu ngifuna ukuguquka, ngiphile ngokugela kanjalo, ngiphile ngokuthemba kanjalo, ngifuna into ethize, ngiyawufuna. Uma labo apostoli babekwazi ukushaya leyo mako ku-0 ngaso sonke isikhathi, kanjalo nami ngingawushaya, yilokho engikushoyo. Uma wasebenzela abapostoli usebenza manje, uma kwake kwenzeka kuyenzeka futhi, uma wayelokhu enguNkulunkulu njalo usenguye uNkulunkulu, uyena ezolo namuhla naphakade. Leso isiqi sami somkhankaso. Uma ihlelo lakho lingakukholwa lokho, ihlelo lakho malikholwe yilokho abafuna ukukholwa yikho. Wena kholwa iBhayibheli, likholwe. Lizokuma na? Cishe isishiyagalombili noma elinye ishumi futhi lisukumile ngaleyo nkathi. Ukula nibusise, uNkulunkulu nibusise. Abange futhi abamile, abange futhi abamile. Ngiqotho ngempela futhi Branham, ngiyawufuna. Kukhona into eyenzeka kolunye isuku, nafunda noma nezwa itheyipu imidumo eyisikhombisa sikhathi sini mnumzane na? Niyabo kwenzeka ngolunye usuku niyazazi lezi zinto isikhathi sesiseduze bandla isikhathi sesiseduze ningabe nisalinde ezinye izikhathi eside yabo nazi ngani ukuthi uhlwitho alulokhu lwenzeka ngaso sonke isikhathi na into yokuqala niyazi liyokwedlula omunye inyamalala lapha nalapha ya liyobe seluhambile into yokuqala niyazi futhi niyo ukwahlulela kuyogadla ezweni wena uthi awu ngacabanga lokhu sekulate kakhulu manje khumbulani abakwazange kwaze kwaba lusuku abangena ngalo emkhunjini kwase kuthi ke kwaba late kakhulu intombi eziwula ayazange yaze yabuya yaze ithola intombi ehlakaniphileyo ingasekho khona ke yashiyelwa isikhathi sokuhlupheka akukho thisho kahle okholwa ukuthi ibandla umlobokazi ibandla lidlula kukho kuhlupheka kodwa hhayi umlobokazi ibandla lidlula kukho ukuba lihlanzwe impela phansi kophawulo sithupha kunjalo u-israyeli wenza into efanayo ngezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane kodwa hhayi umlobokazi kukhona umlobokazi uyathethelelwa uqonda ngqo enkazimulweni ohlwithweni kunjalo yena ngowami umbone ilunga lokugcina liyohlwithwa ngolunye lwalwezi zinsuku lungafika futhi anikwazi lutho ngalo khumbulani luyimfihlo ukuhlwithwa okuyimfihlo uyofika kehora eningalicabangiyo anikwazi lutho ngalo uyobe esehambile sekuleithi kakhulu ngaleyo nkathi wena uthi ngifisa sengathi ngabe ngama uma wake wahlosa ukuba uthathe isinqumo sokuma makube yilo mhlangano e-Albuquerque lesi makube isikhathi owenze ngaso isinqumo sokuma manje uma ngempela uzizwa ulondolozelekile ngoKristu uzizwa ukuthi unomoya ongcwele legazi likaJesu Kristu zonke izibonakalise nezithembiso kusekuyaleni kwakho futhi wena uzibona zibonakaliswa futhi zisebenza empilweni yakho futhi uyazi ukuthi ziqinisile uma uhlale lapho kanjalo futhi ukukholwa ngizothatha izwi lakho ngakho lokho kukuwe uma ungakwenzi ufanele ngabe umi ngezinyawo zakho kodwa uma ukukholwa lokho futhi wazi ukuthi lezo zibonakaliso nezimanga uJesu ukuqinisekiswa kukaMesiya ukhuluma kuwe uma kungenjalo khona ke ufanele ume ngezinyawo zakho busiswa kunjalo ngisihambi kwabaningi benu abaningi benu ungithathe njengomboni ngishongo lutho ngalokho ngiyakwazi lokho ngigcine lelo akukabisile ihora kodwa niyangikhola manje niyangikhola njengenceku kaNkulunkulu Sengake ngalitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okufezekayo na uma kunjalo thanini amen Ukaze kwehluleke ngezinkulungwane zezinto ukaze nakange kodwa ngaphandle kwalokho obekuyiqiniso ngiyakwazi lokho umhlaba jikelele nakuba ningavumelani nami abaningi kuyisayenze yezenkolo futhi angisuye usiyazi wezenkolo ngikhuluma kuphela engikuzwayo bese kuthi ke uma ngikuzwa ngibheka ebhayibhelini uma kungahambisani nebhayibheli ngingeke ngakwemukela kodwa akukaze nakange kuke kuphambane nezwi kodwa kuhambisana nezwi ingaleso sizathu kuqiniswa uNkulunkulu uyaqinisekisa Manje ngiyangizwa ke uma ningikholwa ukuthi ngiyisithunywa esithunywe sivela kuKristu ngiza kini ngikholweni uma ningekho embusweni kaNkulunkulu ungcono nicindezele ngokusheshsha impela kuzokuba ngcono kuzokhula kuba kubi kakhulu sonke isikhathi manje kumakeni phansi nje lokho niyabo khumbulani nje nibone ukuthi ngabe lokho kulungile noma kulungile nibone ukuthi ngabe kuzolunga noma kungalungi kuba ngcono kuzoba kubi kakhulu kuzoba lukhulu kakhulu sonke isikhathi imvuselela isekho nikhothoza kuphela emasimini seliphelile manje wena uthi ngiyaphikisana nalokho kuhle kulungile uma ukwenza lokho kulungile leleyo yinkolelo yami lokho ngokuza kwami ezulwini ngikholwa ukuthi unyaka waseLaodikeya ungunyaka wamaphelekostali lapho elifika khona endaweni yokuba sivivi nonkulunkulu alihlanze emlonyeni wakhe futhi ilapho eselifike khona manje inhlangano yamaphelekostali isifike kuleyo ndawo yesivivi ayishizi be ayiba ungabandisi okuka ayizi awubandi futhi ube nguwe ngegama nje kanjalo kawushizi usezigabeni sokuhlanza futhi uyahamba uJesu unyaka kuphela amangawo ngaphandle kwebandla imibhedesho yabo yayimbeke ngaphandle enqongqotha izama ukubuyela eminyango bheka ngimi eminyango ngiyinqongqotha uma noma imuphi umuntu eyoza iphimbo lami ngiyajabula nizwile kulobo busuku manje nginganicela kuphela ukuba nime uyanibuka uJesu washo ukuthi lapho kubuthene ababili noma abathathu ngegama lami ngilapho phakathi kwabo uma lokho kungenjalo akekho uNkulunkulu alikho iBhayibheli akukho ukuphuma kwelanga akukho ukushona kwelanga azikho izimbali asikho isihlahla ngempela ukho lapha usephusheni ukuphila akusikho kangempela awusizo isidalo singumuntu ngakho kunakwenzeka ukuba lokho kube njalo ngakho akunakwenzeka kuye ukuba angabi lapha futhi uma niyocela noma yini egameni lami ukukholwa kokukholwa uyonipha khona manje lobo nguwe manje umele ukuba ufakazi ukuthi uyamfuna manje ngendlela yakho uqobo indlela okhuleka ngayo indlela okufuna ngayo ngifuna ukuthi Nkosi uNkulunkulu enhlizweni yakho manje unganaki umkhankaso lapha uzokunika inqwaba yesikhathi salokhu sonke isikhathi osifunayo manje ngendlela yakho uqobo ngendlela yakho uqobo manje ngiyazi uvamile ukuthi uma umuntu oyedwa omunye ame abanye agube phansi ngalendlela kodwa noma yipi indlela ofuna ngayo angikatshela ukuthi kuyini ungasho ukuthi Nkosi mangenze lokho mangenze lokho thana nje Nkosi ngicwalize ngicwalize ngomoya ngcwele ngiqotho kulokhu ngikusho ngempela manje uma ukusho ngempela uzofika akuna kwenzeka kuba uwona ungafiki wawethembisa futhi uzama ukucindezela angene enhlizweni yakho into kuphela uvule kancanyana nje bese uthi ngena ngaphakathi bese uma lapha kodwa ungahambi ujikeleza ugange ngempilo yami yangaseze niyabo ufuna wena ufuna konke yiko ufuna honke amakamelwane enhlizweni yakho ufuna impilo yakho yangaseze ufuna yonke impilo yakho ufuna ukuba inkosi yakho inkosi ngubunikazi ufuna wena ube ngowakhe uqobo ukuze akwazi ukukuhola akuqondise akuthathe akusebenzise uyavuma kanjalo na uma uvuma ufuna ukungena kungenjalo ubungeke ume lapho niyabo ngakho manje sekuyihora lakho kuba uwemukele manje sekukini manje uma nizokholwa ngayo yonke intize yenu kuzoxazululwa kusukela khona manje lobu kuzoba ubusuku besikhumbuzo sawumbe abazukuyivala le minyango kulobusuku nizohlala bonke ubusuku phakathi lapha kodwa uma nenza kanje nithi Nkosi ngimi ngezinyawo zami uze ungicwalise ngokwezithembiso zakho angisoze ngagudluka lapho engimi khona iba ngozimisela ngempela kuNkulunkulu uzoba ngozimisela ngempela kuwe kodwa uze wenze ushaya ngesando Nkosi uzongipha umoya ongcwele kulobusuku na angizwa lutho awu mhlawumbe ngizozama kusase busuku awuzi ukuthola lutho kuNkulunkulu kanjalo fanele uze ushisekele ufa bese uyawuthola ke kunjalo owethembisa uma ungenjalo usisebenzisela ini isikhathi sakho uma lezo zithembiso zingelona iqiniso na kwenzeka kanjalo ke lezi zinto yingakho ngingamba bese ngithi ezweni selakele hluleka yini izwi na uNkulunkulu wangethembisa emuva lapho ngisengumfanyana ingaleso zizathu uthi awesabi ukwahluleka na ngesabi neze ngihlala njalo ngiyisehluleki yena ke hluleki neze angikhulumi amazwi ami ngikhuluma wakhe ingaleso zizathu ehlala njalo eqinisile Niyabo ngalesi sizathu ngibuza izwi ngikombise kanye elingafeze ganga khona ngikombise kanye ngezinkulungwane zezinto azisho nakanye lake lehluleka khona futhi lisoze ngoba linguNkulunkulu hayi umuntu Ngakho uNkulunkulu lapha manje uNkulunkulu phakathi kwethu uyathanda ukulinika moyo ngcwele uma nithanda ukumemukela Hayi kukoka inani, inani sani vele likokiwe, inani la kulekelwa lokhu, la kokwa ngale ntambama eminyakele ngamakhulu ayishumi nasishiya kalulunye eyedlula, uma nithanda ukukwemukela. Uma nithanda inhliziyo yenu, mayihambe manje, ivuleni nge, khiphani konke kwesaba, konke ukungabaza. Phakamiselani izandla zenu kuNkulunkulu, nithi Nkosi Nkulunkulu, ngilapha, ngimi lapha, ngimi egameni likaJesu Kristu, ngizonikhulekela. Kulekani nani Nkosi Jesu ngendlela yokuzithoba ngendlela yokuthobeka nginikela kuwe leli bandla abemi ngezinyawo zabo ngibanikela kuwe ngoba bame ekusabeleni obizweni bafuna izinto ezijulile kakhulu bafuna kakhulu kuphila emva kokuzwa ukuthi ikazi likaJesu lihlanzisisa kakhulu ukuthi ayisekho enye into ukuthi izwi likaNkulunkulu eliphelele liphumule phakathi kwabo ukuthi wona impela umyalo wephimbo labo uqobo ungamandla anokudala ngoba kubo ngumoya ongcwele nalo moya ongcwele ungumdali wenza izinto kufezeke ngoba ukhuluma izwi Nezi elikhulunyiwe liba nguNkulunkulu eminyakazweni Kuthi Nkosi ngikhulekela ukuthi uzothumela umoya ongcwele phezu kwabo bonke njengamanje bese ubakhululela wona Nkosi ngamandla okuvuka kukaKristu izinto abazifisayo enhlizweni yabo impilo engcono ubhabhathizo kamoya Nkosi bangathi kungaba njalo ukuthi lezi zethameli zizokhanyiswa izinhliziyo zabantu zizobona umbono futhi zigcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu Ngibanikela kuwe Nkosi egameni likaJesu Kristu. Manje yibani lelokhu liphakamise izandla zenu, lelokhu likhuleka ngekhanda lenu, lelokhu nigcwaliswe inhliziyo yenu nje nithi, Nkosi ngiyakukholwa. Ngicwalise. Ngicwalise. Ngesendese. Moya ka uNkulunkulu ophilayo. Yehlela kabusha kimi Lethani moli wenu wamaculo lapha manje ukuhola iculo yehlela kabusha kimi moyo ongcwele Ngani nje angingikajali ngizoma khona lapha Nkosi ngisesandleni sakho njengomehluleli ongalungile ngikhona lapha Busisa mfowethu wenze umsebenzi omangalisayo kakhulu ingakho ngifuna wena ukuba usihole lapha yima lapho nje ngizoma njengesithombe sibazwe ngetshe ngizoma njengoba kwenza lo mshumayeli ngobuke busuku ophahleni ngilapha Nkosi ngikathala ukuthi ubani ongibukayo ngikathala uma umeluzi wame lapha ngikathala ukuthi ubani ngilapha ngifuna into ethize ngifuna into ethize yenzeke kimi wawathabisa ngilapha ku futhi uma uzobasebenzela banye uzokusebenzela nami ngilapha ukuba ngiwamukela ngizikuhlala phansi ngishisekele ngiyaxolisa mfowethu ilokho-ke hlalani nalo ngqo yibanini lokhu nikhuleka nje uma nikusho ngempela uma nikusho ngempela amen nikusho ngempela hlalani khona lapho umi ngakini hlalani nalo ngqo ngilapha Nkosi ngizukukuhluka ngizokukhola wawethembisa Ngizukuthatha ngicabangela ngifuna moyo ongcwele ngempela kimi ngifuna wena ungigcwalise khona manje ngilapha ngilindile Ningayeki qhubekani nje nikhuleka ningawunaki umusic qhubekani nje nikhuleka le nkathazo yethu namhlanje silalela umusic silalela into eyodwa enye sifanele ukulalela iphimbo likaNkulunkulu qhubekani nilalela owethembisa uma awethembisa uzokwenza amen
Kukangaki ngibona amehlo abantu abayizi inkulungwane zingamashumi amabili namashumi amathathu yavuleka kukangaki ngibona lapho eThekwini eNingizimu Afrika ngibone izimangaliso ezizi inkulungwane zingamashumi amabili nanhlanje ziqhamile ngesikhathi esisodwa abantu bamile kanjalo impela baze bathathe imithwalo yamaveni ayizikhombisa amagulu izinhlaka nezinhlalo zabasonto zivela kwabomdabu boblankete ababengasazi izandla zokudla kwasekunxele babakhona lapho futhi bebukela uKristu futhi basuka bahamba babekhubazekile bephuphuthekile bengezwa beyizithulu.
If it'll do it for a black African, what will it do for you who are supposed to be living in a time, in a church, in a place where the Holy Ghost is being manifested? Amen.
Uma uzokwenzela uma fika mnyama uyalenzelani nina enifanele ukuphila zingathini ebandleni endaweni lapho umoya ongcwele ubonakaliswa khona na. Amen. Joba zijobe kosi ngiyakholwa ngiyakwazi ngiwoza manje kukhona kungalungile futhi akukho kungalungile kuNkulunkulu. uNkulunkulu wawethembisa ngakho ngisize bengingama khona lapha bese ngenza ngesikhala sezihlala emva kwesikhala sezihlala ngilitshele nonke lapho enikhona enilikwenzile ngikusho lokho egameni likaJesu niyazi lokho kuqinisile futhi ngiyabona ukuthi uyasaba ukuzikhulula wesaba into ethize kukhona kungalungile. uNkulunkulu akenzi izithembiso bese ngebuyela kuso siqiniso khona lapha uma nilifuna ukuwe ngokufa kwakho ngumngcwabo wakho ngokwakho okukhishiweyo nanto izwi ngakho ngisize moya ngcwele lapha ngakho ngisize uJesu Kristu phakathi lapha sengake nganitshela noma yini engalungile na ulapha kodwa kuno uthize bengimi lapho ngibhekisisa lokho ngibona lokho kukhanya kushaye indingilizi ngokuncamula ngqo endlini labo phezu kwethu nje emuva naphambili ehe. Nako lapho uyakhona ilokho-ke ilandela-ke kutheleke kwininakazi lincane ngapha ilandela-ke kutheleke komunye nakho lapho uyakhona nakho manje naso isikhathi sokukwamukela kuselapho niyabo utumo impela kuzotheleka kwabake lapho akadunisa uNkulunkulu nakho lapho khona. Amen. Kuthatha lokho-ke nango ehamba phezu komunye umuntu lapha manje omunye omunye ayidingiswa inkosi yebo uyiqinisa uyindlela iqinisa kukhanya kuphila wemukeleni usahlela kwabanye usekwabanye wemukeleni uyanda zonke zonke ndawo zonke umoya ongcwele unjalo. Angikukumi ngilitshakiliza utuma kunjalo hlalani nalongqo hlalani nalongqo nje hlalani lapho ngqo beningakami lapho imizuzu emidlani hlalani khona lapho wawethembisa uNkulunkulu ngilapho kuba ngiwemukele kulungile nanko yeluleka ngqo uthi ngiyawemukela nanko uNkosi ngiyawufuna ngisukume lapha ngiqotho ngikusho ngempela wangethembisa wona. Amen. Utumo haleluya qhubekani nje nikholwa qhubekani nikhole nitheni zongikholwa umoya ngcwele lokho kukhanya kulokhu kuhambahamba phezu kwendlu kuyini na kuzingela munye ozavuleka nge ngikhuluma iqiniso. Amen. Zama ukuphakamisa izandla zakho futhi umdumise uthi Nkosi ngiyakubonga unginika isithembiso ngizobambelela esithembisweni ngiyakubonga Nkosi ngiyakubonga ngikubuka ngqo ayidingiswe Nkosi. Shalani nabo ngqo, shalani lapho. Nkosi, ngizohlala khona lapha. Ngikatshani uma kusekuseni. Ngizobe ngimi khona lapha. Ngikudumisa, ngiyazi ngizokuthumela. Ngiyangqungquthela iyaphela kulobu busuku. Futhi ngilapha, ngingenawo umoya ongcwele. Ngiyabuka, sisuka lapha. Ngigcwaliswe ngomoya ongcwele. Ngakho ngisize, wawethembisa. Ngizoba njengesikhomba moya. Ngizokwenza noma yini ofuna ngiyenze. Kuphela ngifune umoya ongcwele. Nginqumile ukuwuthola. Uma uzinikela ngokugcwele, uzofika ngokugcwele. Kodwa uze uzinikele, angengene ngokugcwele. Uzinikele, nikela imicabango yakho, nikela ukucabanga kwakho, nikela ukuphila kwakho, nikela konke kwakho. Nikela izithunzi zakho, nikela konke kuye manje. Futhi uzongena futhi ukugcwalise ngomoya ongcwele. Ukhonele ukuze kwenze lokho lapha. Uzuvela utsheleke kwababili noma abathathu lapha endlini. Kunabaningi kunalokho abafuna umoya ongcwele. Qhubekani nje nikholwa. Uduma uNkulunkulu uphakathi kokuthi kulungile noma kulungile. Thobisa kucabanga kwakho uQobo, thobisa izindlela zakho uQobo. Sala nje lapha ngqo uthi inkosi ngikhona lapha manje. Uma unika omunye umuntu phakathi lapha kulobu busuku uzowunika mina futhi ngizohlala khona lapha uze ufika. Lapho uphakamisa iphimbo lakho, izingalo zakho, impilo yakho, konke kwakho. Ngizwa umsindisi wami beza. Phakamisani izandla zenu bese nicule lelo kuye. Ngizwa. Bahlabelela ihubo niyazi. Sa uma ekubizela umoya ongcwele, zinikele manje, nikela konke kwakho. Ngizwa umsindisi wami beza. Thatha isibambano sakho. Manje lapha laye holela khona laye ngiholela khona ngo ungihole kwaze kwaba lapha Nkosi ezinyaweni zami ngimi lapha lo laye holela khona. Ngiyichakisa mfowethu Themosi nje ingelosi yenkosi yedlula ngathi bekisiza lowo wesifazane ngenkathi kwedlula uphakamise izandla zakhe kanjalo sikhombisile nje umfowethu Themosi ukubonile lapho kuhamba kwedlula njengamanje kuya kwesifazane khona lapha ngathi mfowethu Themosi ukuboni na nje kuhamba kuzungeza ngqo edlini ngathi kubhekisise lapho kwedlula lapha inenekazi lincane laphosa izandla zalo phezulu inenekazi lincane limile igqoke into engathi isikoshi esincane into ethile izanda kutheleka kulo nje emizuzwini embalwa edlule futhi liphakamise izandla zalo kunjalo nenekazi na khona lapha nje nezandla zalo ziphakeme lapha emva kwenenekazi ligqoke ingube blue nako Niyabo ngani akuphezu ngikubuka ngo manje uma ngake kanitshela noma yini ngalungile ngitsheleni ukuthi kunini kulapha bangani nifanele nizuke kuleyo ndlela emapentekostali enesitashi nifanele nife ngempela nifanele nikusho ngempela ninento ethize ninokulamba okukhethayo kodwa hayi ukulamba kwangempela nifanele nikwenze kube ngokwangoqobo kodwa uPetro sakhuluma la mazwi umoya ongcwele wahlela kubo abalizwayo zama kuvala amehlo akho futhi ukhothamise ikhanda lakho ucabangisise ngabe kukhona kungalungile na Nkosi susa kungakholwa kwami manje lapha namehlo asazova ingelosi yenkosi esithombe sayo siphakathi kwethu sithetshulwe ngobufakazi besayenze insika yomlilo efanayo yalandela abantwana bakwa-Israyeli lowo kwakunguJesu ngenkathi wayesefile wembendwa wenyuka wabuyela kuNkulunkulu uSawulu esendleleni ebheke eDamaseko washaywa walahla phansi yileyo nsika efanayo yokukhanya wathi Nkosi ngubani na wathi nginguJesu uJesu wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngabuyela kuNkulunkulu nangu namhlanje uJesu efanayo ubona phakathi kwethu ngamehlo wabanjwa yikamera wabonakaliswa emoyeni womfowethu dede wethu yini nge futhi uNkulunkulu angayenza na ihora lo Musa
I want to believe you're sincere. I believe you are, but you close yourself up. You're not sincere enough to receive it. So help me. It's right here in the building. Lie not.
Ngifuna ukukhona ukuthi uqotho ngiyagola njalo kodwa uzivalele wena ngci uqotho ngokwanele ukwemukela ngakho ngisize ukhona lapha endlini angiqambi imanga manje usazithuliza mzuzwana nje ngabe noma ubani phakathi lapho uzwile bemukele umoya ngcwele na vaizelisa izandla zakho emuva naphambili ngiwubonile macala wonke phezu kwabantu buzisekani nonke nikutholile ukubuziseka na amen babili lowo bathathi kulungile bane kulungile bane abamukele umoya ongcwele ngesikhathi salezo sihlambi abantu abane bemukele umoya ongcwele ngalezo sikhathi ayidunyise inkosi niyabo manje imizuzwana embalwa nje edlule bekuhamba ukukhanya kuvele ngapha kubuyela ngapha kwawelela ngapha kwaze kubuya futhi ngathi kumfowethu shakariyeni woza lapha kubuke kuza khona lapha ngiyakubhekisisa lapho kuwela nanto ininikazi lincane lapho futhi njengoba ngishilo nje kuphezu ngokwalelo nanekazi lincane cishe ngaleso sikhathi lisho laziphosa phezulu izandla zalo liqala ukudazuluka bekulapho niyabo kuvele nje kwawela ngqo kwawelela ngqo kuleli yakhona kubuye kujikeleza ngqo ngapha angikuboni manje niyabo pele iqinise empeleni ngilitshele iqinise niyabo futhi nanti niyabo abane bemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele manje uma niufuna ungowenu uma nje nivuma ukuvula nge manje nini nawo umqondo wokuthi nifanele nenzeni ninohlobo lombono awu manje uma ngizosukuma lapha lokhu qhabo lokho kwenza ningahlala phansi akwenza imehluko ukuthi ukuphi kodwa lapho ozozivula wena nge uzobeke umoya ongcwele usutheleka manje ke awu ngezinye izikhathi uqala ukugcoba futhi ungeke nje uholeleke wedlule nawo wena uthi ukwethuka kancane uyesaba uyahosheka zinikele wena nje zinikele wena kumoya ongcwele ungabisabi ukuhlanya uma kungudevil enza awucabangi ukuthi sizokwazi na yebo umnumzane angeke eze ngapha ungakakhathazeki ngalokho qabo akazukukhathaza zinikele wena nje kumoya ongcwele uma uza lokho okukhazimulayo njengoba lo mfundisi omncane washo ukuthi wenza ngalobo busuku emile lapho into ethize yamfudumeza wonke ukuba nje wayeke
kade azi ukuthi yazinikele kanjani yena ngayo leyo nkathi yilokho kuphela uthi nje Nkosi Jesu ngiyakukholwa ngiyakwemukela khona ke into ethize izoqala ukwenzeka niyabo ukusho ngokuvela enhlizweni yakho khona ke kuyenzeka
oh
niyamthanda na uNkulunkulu abe nani uNkulunkulu anisize ngifuna nina bangakabangi futhi phakathi lapho ufuna umoya ongcwele na asibone izandla zakho bangakina oyedwa babili abathatha bani oh he he asikho isidingo sokuhamba ngaphandle kwawo laba sishiya kalombili noma ishumi lapha ishumi nanye isho ishumi nanye ishumi lambili mhlawumbe phakathi lapho udinga umoya ongcwele namanje ukuthi ngiyazi singahle sishiyo isikhathi mhlawumbe ligamenxe lesishiya galelunye noma into efana naleyo kodwa sinenqobe sikhathi sinenqoba nje yesikhathi sifuna usindisiwe mngani sifuna ugcwaliswe khumbula usindisiwe kuzobala uma wemukela uKristu usindisiwe kodwa awuphendukile uze wemukele umoya ongcwele manje uyakwazi lokho kunjalo uJesu watshela uPetru ngobusuku bokukhashelwa wayesevele esindisiwe wathi manje emva kokuba usuphendukile uqinise abafowenu kunjalo oh impela wemukela uKristu njengomsindisi wakho kodwa uma uphenduka kulapho uguquka khona ngempela kunjalo futhi wayengakaguquki wathuka phambi kwenkosi futhi wayiphika nayo yonke into kodwa emva kokuphenduka kwakhe emva kokuba usuphendukile uqinise abafowenu kunjalo kunjalo la yilokho kushiyo yimi bhalo empeleni lokho kukwenza kube ngokuqinisileyo uJesu watshela uPetru wayekade emlandelile futhi wakhipha amadimoni futhi wenza izimangaliso nayo yonke into wathi awukaphenduki nokho kodwa emva kokuba usuphendukile khona ke uqinisa abafowenu kunjalo kuqinisile manje kungani kungani ubungase nginqaba kanjani isimemo esinjengalezo pho singesakho ngifuna ukukubona suka lapha ungenawo mfowethu singahle singabi nayo enye inkunguthela asazi asazi ukuthi yini esihlalele ngaphambili singahle singabi nayo neze nenye uma nifuna ukuhlala phansi futhi nikhuleke isikashana kukini kungukuthi noma yini nifuna kuyenza uma nifuna ukuhlala phansi nifuna ukusala nimile sizokhuleka futhi nenze noma yiphi into encane nifuna kuyenza kodwa ngifuna nemukele umoya ongcwele manje ongowenu ungana bani bawemukele khona lapha nabo bonke abasele benu bangawemukeli na yabo uzofanele nje uzithobe uvule ngenhliziyo yakho futhi ukukholwa ngempela ngathi ngingabi ngumyali okahle kulokho inkonzo yami ngeyokukhulekela abagulayo ubumshumayeli wamapentekostali lapha umunye umuntu umshumayeli wamapentekostali na phakamisa izandla zakho kuthiwa ninga lo mfo lapha owakhulekela abagulayo umunye ngapha na woza lapha yathi ndoda kangazalwa kungakabi yisikhathi ezikhundleni zamapentekostali kodwa lapha ngifuna la ndoda lapha ukuba inikhulekele ngizoma iceleni kwayo uNkulunkulu akubusise mfowethu
if you would let the Holy Ghost come upon you. Raise your hands. Toishara Masika. Lipoya Makaria Nashina Masika. Toi Alekara Masio. Teshara Masileakara. Nashina Masaka. Toishara Masi.
Sinibani manje usehlele ukuyobeka izandla phezu komunye yabo sinibani ngempela nje ningani ingaqalazi ibani niloku nibuka phezulu nibuka phezulu nibuka phezulu sizo lokhu sikhuleka ibani niloku nikhuleka Woza lapha mfowethu uthatha indawo yami mfowethu lapha ungabachazela khona uyabo wazi kakhulu ngakho kunoma ngazi mina kulungile woza nje kukhiphe bakukhulekele futhi woza elchare manje kulungile ilungile mnumzane uNkulunkulu akubusise manje uyazi ukuthi lokhu kwenziwa kanjani kangcono kunami ngizoma lapha bese ngikhuleka ngabanika ezinye futhi iziyalo futhi